Ngiyabonga mfuthi Borders. Futhi asikhothamise izinhliziyo zethu umzozwana nje manje senzele izwi lomkhuleko.
Heavenly Father, as down through these many years that song
babose zilini nje ngoba kusukela phansi kule minyaka eminingi lelo culo ngilizwile lingibizela emsamo emhlabeni jikelele zonke izinhlobo zezilimi.
I thank you, Lord.
Ngiyakubonga Nkosi ukuthi zonke izinto ziyenzeka. Singacabanga ngokubona abafundi phansi kwentaba behlulwe ngokuphelele emva kokuba ubanike amandla okuphulukisa abagulayo nokuvusa abafileyo nokukhipha odeveli. Kodwa babelapho-ke ngokuphelele behlulwe ngokuphelele odabeni lesithuthwane. Kodwa oza ehla ngomgwaqo kweza inkosi yokukholwa. Baba wagijima waya kuyo wathi, Nkosi, hawukela umntanam onodeveli futhi izikhathi eziningi wela emlilweni futhi uphelela amandla. Futhi wathi, ngimlethe kubafundi kepha bakwazanga okumelapha. Futhi siyabona njengoba umoya unikeza kuphafuzo okuncane nezinwele zayo ziphephezela. Wathi, ngingakwenza uma ukholwa ngokuba zonke izinto ziyenzeka kulabo abakholwayo. Futhi Baba, kuyiqiniso namuhla ukuthi zonke izinto zingenzeka lapho konke kungabaza kungasuswa nokukholwa kungathatha indawo yakho. Futhi sengathi thina ngandlela thize namhlanje ngamandla kaNkulunkulu Somandla singakwazi ukwenza lokho, sisuse wonke amathunzi okungabaza futhi sededele zonke izinto engenzeka kithi. Siyakubonga ngomhlangano omkhulu ngabefundisi ngamabandla abo, abantu ukubambisana kwabo ngeholo likhulu, yonke into eyenziwe Nkosi siyakubonga ngakho. Yonke imizamo yethu siyakhuleka Baba ukuthi lowo nalowo oyivezile izobusiswa futhi yandiswe, kwangathi ngabuyela kuwe njengesinkwa phezu kwamanzi. Uthethelela zonke izono zethu futhi uphulukisa izifo zethu. Futhi usisiza ukuba siphile kanjalo kuleli zwe lamanje ukuthi abantu bangabona uKristu kithi. Nakho kubekwe lapha namhlanje amadoka amaningi abekwe emsamo kuleli pulpiti. Ngiyakhuleka Baba ukuthi uzobusisa ngalinye lawo amele abantu abagulayo abahluphekile. Futhi ngiyakhuleka ukuthi umoya ongcwele okhona manje uzobusisa lamadoka ngenjongo yawo ewahloselwe. Ubabhekile bonke Nkosi, ubeka enhliziyweni yabo ukuba bawabeke phezulu lapha. Uyakwazi abakudingayo, futhi ngiyakubonga ngalabo bantu abanalokho kwethemba okungako Nkosi. Manje nginikela umkhuleko wami phezu kwe-altareni wabo, futhi ngikhuleka ukuthi egameni likaJesu Kristu ukuthi uzobaphulukisa bonke Nkosi, kusukela komncane kunabo bonke kuya komdala kunabo bonke, kusukela kogula kunabo bonke kuya kungcono kunabo bonke. Sipe khona Nkosi, kwangathi kungenziwa ngamandla kaKristu ngokuba sikucela egameni lakhe. Amen. Ningangahlala phansi. Ngiswele amazwi uma sekuza ekutheni ngisithakasela kanjani lesi sikhathi senhlanganyelo lapha eSanta Maria.
I am very grateful to this group of ministers that has sponsored.
Ngibonga kakhulu kuleli qembu labefundisi elixhasela lohlelo, futhi ngiyabathakasela ekwazeni ukuthi ezinhlanganweni zabo ezehlukene nezinto abanazo.
To have me here, they stuck their neck way out.
Ukuba nami lapha bakhiphe intamo yabo kakhulu, bancike emuva ukuze benze izinto ezinjalo, ngoba ngimangalelwe ngokuba yisilwi senhlangano, futhi lokho kulona iqiniso, kukude neqiniso. Angine lutho olumelene nanoma iyiphi inhlangano lutho dlobo, kodwa inqubo yenhlangano angikholelwa kuyo. Niyabo, ngiyakholelwa emadedeni akulezo zinhlangano. Isibonelo, uma ngikubone wehla ngomfulo osheshayo ngesikebhe esincane, futhi ngazi ukuthi leso sikebhe sasizokwabuka lapha emva kwesikhashana, futhi angeke simelane nalokho kugeleza, bengingaba umuntu ongalungile bengingaba isitha kuwe okukudedela untante udabule kulokho kugeleza futhi ngingakuxwayisi phuma kuleso sikebhe niyabo akusikho ukuthi nginotho elumelene nawe isikebhe okuso yileyo into niyabo ngiyakuthanda ngizama ukukusiza nala madoda ayakwazi lokho futhi anamathelise izintamo zawo njengoba sisho ngaphandle li futhi ancika emuva ukuba abe nami lapha futhi ngizo ukugcina umlayezo ulula njengoba bengingakwenza imidlalo yasesiteji emincane nokunye nokunye futhi ukuzama ukuba yisibusiso kini nonke futhi ngiqinisekile kusukeni lapha ngithatha isibusiso ekubeni nani kube ngokuxhuxhuma okukhulu enhliziyweni yami ukubona ukuthi kusekhona abantu emhlabeni ngisho nangemva kokuba imvuselelo isiphelile osazama ukuqindezela ngombuso kaNkulunkulu futhi ngiyawathakasela amadoda alelo zinga futhi nani bantu ngicabanga ukuthi zonke izikweletu senziwe yonke into zonke izindleko yenziwe benifanele nikuxhase lokho benifanele nikukhokhele ngifisa sengathi ngabe bengizikhokhele mina kodwa angeke ngikwenze lokho angeke ngikwazi ukukhokhela anginayo imali enjalo futhi isizathu sokuthi ngize emihlanganweni emincane njengoba sengichazile manje kukhona abanye babazalwane bethu njengomfowethu Robert nabaningi balawo madoda anamabhizinisi amakhulu futhi banomsakazo nethelevishini nokunye nokunye ukuthi bafanele benze izinkulungwane eziningi kangaka zamadola nsuku zonke ukuxhasa lokho niyabo bafanele babe nakho awu inkosi ihlala ikwazi ekwenzayo niyabo yayazi yayingakwazi kungangifaki kwiluthelo njalo bekuzongisanganisa niyabo bengingeke ngikwenze nginawo nje amandla engqondo okukwenza futhi kodwa wangivumela ukuba ngibe nabantu abangithandayo futhi ngizama ukuthatha lokho kuncane nginakho ukuze ngifake ingxenye yami embusweni manje umfowethu Robert nomfowethu Alan nabo bonke labo abanye abafowethu abanemihlangano emikhulu sonke sisebenzela umbuso wodwa niyabo sonke sisebenzela indawo eyodwa futhi umuntu ngamunye uyazama ngeziphiwo zakhe uNkulunkulu amnika zona ukuphonsa imiphefumulo kulowo mbuso awu ngengxenye yami encane ngizama ingxenye yami ukuyibeka neyabo ukuze ngifuqele phezulu ngakubaba futhi angifanele ngibe nalutho kodwa nje izindleko umhlangano abantu ngingaba nakho emabandleni ngangivamise ukukwenza kwaze ukuba kuletha umunyu kakhulu emazweni abandayo nashisayo nabantu bemi bezungeze amabandla abantwana abancane abagulayo ukuba bakhulekelwe namakhosikazi futhi baphoxeke ngakho khona-ke sifanele sibavumele baqashe amahholo amakhulu futhi nje sidedele abantu bakukhokhele lokho kuthathiwe konke yilokho kuphela kuyakuxazulula futhi ngibonga kakhulu ngamadoda anezinga elikhulu anemihlangano emikhulu nokunye nokunye ngibonga kakhulu ngalawo madoda lapha esikhathini esedlule ngamanga kumfowethu Robert umunye ophumelelayo kakhulu kulowo muqa nasephandle ensimini namhlanje ngiyacabanga ngomfowethu Oral Robert umfowethu ongumKristu okahle futhi bengisanda kuwelela kumfowethu Tommy Osborne futhi bobabili balabo bafowethu bangene enkonzweni ngokuza komunye wemihlangano yethu ngenkathi siqala bese kuthi ke mina futhi uTommy Osborne noma ubani uyamazi lowo mfowethu oyigugu ungomunye wamadoda amahle kakhulu lapho uyisithandwa nje futhi kade ngingaphesheya endaweni yakhe futhi ngabona ibhizinisi lakhe likhulu lenkosi futhi ngibone izincwadi zakhe nonobhala bakhe nama-IBM amakhulu futhi ngawelela kweka-oral khona-ke ngase ngidabula kuleso isikhulu sakhiwo sezigidi zamadola ukuthi bangenisa kanjani okwangaphandle futhi uphahla lwangaphakathi lonke lwelukwe ngezintambo ze-aluminiyamu futhi wo ngazizwa ngingcolile kuhamba kwiphansi le ndawo namahhovisi amakhulu futhi ngibona imishini ye-IBM engamakhulu amahlanu noma ayisithupha isebenza futhi iposi alithindwa ngisho nangezandla zobuntu niyabo livele lingene lapho futhi lidlulele emshinini lidlule ulivule lehle ledlule ngalawo mabhande ahambisayo futhi ledlule kulokho futhi liphume futhi lihambe kanjalo alizange lithintwe izandla zomuntu futhi ngacabanga hehe uhlelo olunjepho khona ke babeka kwakukhona abanye babangane bam abalinde ngaphandle ngaphambili khona ke iqembo elikhulu labuthana phezulu lapho futhi angekwazanga ukuphuma ngendlela engaphambili kwadingeka bangikhiphe ngendlela engemuva futhi ngaphuma kwangena amaphoyisa amabili futhi angikhipha ngaye endaweni yokupaka ngokuzungeza ngakolunye uhlangothi futhi ngangimi lapho ngibuka kungekho amawindi entweni uhlobo oluthile nje lokukhanya okungaqondile futhi kuphelele kanjani futhi ngibabona bethatha ikhefu lekhofu lapho futhi nje amakhulu namakhulu namakhulu futhi ngiyacabanga kungokubonga nje ekukholweni kwendoda eyodwa umfana oyedwa umncane wase-Oklahoma ukuthi uNkulunkulu bengapha into enjalo ngacabanga uNkulunkulu ngiyakubonga ngalokho ngabuka ngaphesheya lapho kumfowethu omdadlana uTommy Osborne ngacabanga ngaye ukuthi wayesezansi kanjani lapho phezulu lapha eSalem ngalobo busuku noma ePortland kwakulapho eOregon ngenkathi lelo hlanyalo gijimele emsamo futhi lwangiphonsela inselelo mhlawumbe abantu lapha babelapho ngenkathi lokho kwenzeka lwaluzongibulala khona lapho emsamo futhi ngangikhuluma ngokukholwa lwathi kulobo busuku ngizophula wonke amathambo emzimbeni wakho wena nyoka otshanini luyangiphimisela futhi ngingangazi kangcono kunokusho noma yini futhi ngalinda nje futhi umoya ongcwele wathi ngoba ubhonsela inselelo umoya kaNkulunkulu kulobo busuku uzowela ezinyaweni zami lwathi ngizokukhombisa ukuthi izinyawo zikabani engizowela phezu kwazo futhi lwafingqa isibhakela salo ukuze lungishaye futhi ngathi Sathane phuma kuye egameni likaJesu futhi lwawela ezinyaweni zami lwaze lwangimpintshela kwiphansi futhi uJomi nabo bebone lokho waya ekhaya futhi wazibethelela ekamelweni walinda izinsuku ezintathu noma ezine kodwa ke ufika ekhaya enhla eIndiana ayezungeza ngemoto umfo omncane novalo wathi futhi Brenham ucabanga ukuthi uNkulunkulu ungiphe isiphiwo sokuphulukisa na ngathi Jomi kuyokwenzeka ukuthi lokho kukhuluma ngeziphiwo zokuphulukisa kuyokwenziwa kude kangaka enkucunkucweni nasesidakeni kuze kube kubi kakhulu kuyoba khona isixoxo kuyasixubile esikhuphukana lokhu kuyoba yizo zonke izinhlobo zemizwa nezimfundiso ezigqamile nakho konke okunye okuvukayo kuze kufezeke ukuthi wonke umuntu ofanele abe nohlobo oluthile lwenkonzo yokuphulukisa noma ngeke ngisho babe bazizwe ukuthi basenkundleni futhi lokho kululaza kuphela umuntu ozama ngokuphelele ukubamba isikhundla sakhe kubulali ubaluleke kakhulu embusweni kaNkulunkulu njengawo wonke umunye umuntu futhi ngakho futhi ngathi uNkulunkulu ukubizile ukuba ushumayele evangeli ngabe ukubizile na wathi yebo ngathi ubukeka njengensizwa ethembisayo ngathi khona ke ukuphulukisa ngokaNkulunkulu kuhambisana nokushumayela evangeli kunjalo ngakho khulekela abagulayo nje futhi ilokho akwenzile uNkulunkulu wambusisa kanjani lo mfana okhaliphile ohlakaniphile ngama lapho futhi ngaqalaza ngazizwa ngimkhulu kangako ngimi lapho phambi kwaleso sakhiwe sikhulukazi ngiqala ngacabanga hey ngathi kuba nomuzi omncane ocwakile uhamba udabula kimi futhi ngacabanga ngoTommy lapha ya noorali lapha futhi ngangise enkundleni ngaphambi kwabo bobabili futhi hey bengingazonda ukuthi beze ehhovisi lami umshini wokubhala uwodwa omncane ubekwe ekugcineni kwenqola ngizama ukuthola umuntu ozongisiza ngiphendule izincwadi nokunye nokunye ngacabanga hey ini impela bengingazizwa nginamahloni ngami futhi kanjalo ngicabanga awuNkulunkulu ngicabanga ukuthi ngangingenge njalo ubungeke ungethembe ngalokho kungako lokho okukanjalo bengingahle ngenze into ebingalungile ngakho mhlawumbe ubungeke ungethembe mhlawumbe yilokho kwakuyikho futhi manje hayi ukululaza kubazalwane nomakha ngethemba ukuthi akuzwakali kungokuhlambalaza okungcwele kodwa ngokusobala nje njengoba uzwe iphimbo lami iphimbo lakhuluma kimi kodwa lathi ngisabelo sakho ngathi ngiyakubonga Nkosi ngiyajabula ukuba naleso sabelo niyabo ngisabelo sakho ngakho ngakucabanga lokho kungukuthi konke kwakuwezwakala kwangenza ngazizwa ngikahle ngicabanga ukuthi wenza lokho nje ukuze angikhuthaze ngoba ngazizwa sengathi angenzanga lutho lapho ngima futhi ngibabuka lokho uNkulunkulu ayekwenzele labo bazalwane khona ke ngacabanga ukuthi mhlawumbe ekupheleni kwendlela yami lapho ekugcineni sengiqeda intshumelo yami yokugcina futhi ngikhuleke umkhuleko wami wokugcina ukuthi mhlawumbe uzonginika isabelo esincane sakhe uqobo lapha yanda undawo futhi ngethemba ukuba lapho ngalolo suku nani nonke buya mangaza umfana omncane umfana omncanyenyana wayengabukeki engaphezulu kweminyaka eyishumi nambili ubudala ngimboni lapha waye nebhande elincane lomngenisi engalweni yakhe uyenyuka khona manje futhi wangqongqoza efasiteleni bengihlezi lapho ngifunda umbhalo bengikade ngifundisisa embhalweni engizoshumela ngawo kule ntambama futhi bengibuka ukuze ngiqiniseke ukuthi benginombhalo endaweni efanele futhi benginemibalwa ebhalwe phansi lapha futhi bengiyiphinda ngiyihlola futhi lo mfana omncane uyakhuphuka wathi bengimfoti Brenham ngingasithatha isithombe sakho na futhi ngathi yebo mnumzane impela ngakwenza ngathi uma ikhamera yakho izosimela ngakho ngaphumela ngaphandle wathatha isithombe sami ngathi ungcono sihlole singase siphukile futhi wavele wahleka mfanyana umuhle futhi wathi angicabanga ukuthi sinjalo futhi ngathi awungethemba ukuthi asinjalo khona ke waphenduka wasengibheka ngathi uhlala lapha na wathi ngihlala lapha ngathi impela unesimo sezulu esihle kakhulu kuna noma yikuphi lapho engake ngaba khona futhi wathi ngiyabonga wathi awu mfoti Brenham angifuni ukukubambezela ngiyazi ukuthi uyafundisisa uma ngingaphinde ngihlangana nawe lapha ngizohlangana nawe ngakolunye uhlangothi umfana omncane ene umngeniso omncane ngacabanga kunjalo yebo wahlukana ushiya ngemva kwethu imilobo yezinyawo ezihlabathini zasikhathi imilobo yezinyawo ukuthi emhlawumbe omunye ngenkathi sigwedla olwandlekazi olunzima lwempilo umfowethu olusizi nomkhumbi ophihlizekile ekuboneni uyoba nesibindi futhi kunjalo ake sibone lapho esingafika khona futhi senze izinyathelo ukuthi uma kukhona kusasa labo abezayo bazolandela ezinyathelweni asiqiniseke ukuthi ziholela ngo eCalvary ngoba leyo indawo ngiyanibonga nonke futhi manje kungase kungabi khona angazi ukuthi ngubani onakekela lezi zindawo zezikhali noma ngabe isikhulu sosuku noma ngabe yikubani noma ngabe yikomitee noma ngabe ngubani ngifuna kubabonga ngalesi sikhathi esiyigogo abasinike sona kanye nalesi sakhiwo sombutho lapha futhi angazi kakhulu ngombutho ngangihlale ngifuna kuba yisosha niwuzwile umlando ngempilo yami kanjani lapho ngangivame ukubuka amaphepha bhuku futhi ngibona amasosha futhi ngangifuna ukuba nomfaniswano kabikabi futhi ngicabanga ukuthi kuwudomo ukuba nawo ukugqoka umfaniswano wale United States kulokho esikumeleyo udumo olukhulu impi yokuqala yomhlaba ngangimncane kakhulu ngangineminyaka cishe emine kuphela budala futhi empini yomhlaba yokugcina ngangimubi kakhulu noma ukuthi izabazange bangithathe ngakho babengeke bangithathe ngaya ngale kuyobhalisa njengomfundisi futhi wathi ngabe uganiwe na ngase ngithi yebo mnumzane ngiganiwe futhi wathi sibeka abefundisi ekilasini le 4AJ futhi wathi uma sibadinga siyababiza ngathi ngizobe ngilindile mnumzane ngingathanda ngempela ukuphumela lapho futhi ngikhuthaza abafana ngenze konke engingakwenza abakazi bangibize ngakho ngiyacabanga bona babengangidingi ngakho ngiyakhumbula ukuthi ngangifuna ukugqoka umfaniswano kabikabi mina umfo wayenesudu ye boy scout futhi ngamtshela lapho usuyigugisile uzonginika yona na futhi wathi uyokwenza futhi ekugcineni kwadlula iminyaka emibili noma emithathu futhi ngangilokhu ngibuza ngaleyo sudi futhi wazama ukuyithola futhi akatholanga lutho ngaphandle kwegomazi elilodwa. Ngase ngilithatha lelo futhi ngaligqoka lelo gomazi elilodwa futhi ngangisukuma ngiye ebhodini elimnyama esikoleni ukuze ngibhale futhi ngangifaka lelo gomazi emlenzeni wesokudla ukuze ngime ngalendlela niyazi futhi ngibhale emaceleni wonke umuntu wayecabanga ukuthi ngangiwafake omabili niyazi nganginelilodwa nje ngakho kwakungumfaniswano kodwa ngangihlale ngithi kancane futhi niyazi emva kwakho bonke ngingawuthola umfaniswano ungahle ungawuboni ngaphandle kodwa ungaphakathi njengoba khona ngizokhuluma ngalokho emizuzwini embalwa nje futhi ngethemba ukuthi ngingaphila ukuze uzobonakala ngaphandle ngomkhuleko wami. Asifunde manje embhalweni sahluko sesithupha sabase Efesu siqale ngevesi leshumi. Elokugcina bazalwane bami qinani enkosini emandleni ayo amakhulu. Nihlome izikhali zonke zikaNkulunkulu ukuze nibe namandla kumelana namaqhinga kadeveli. Ngokuba sibambene negazi nenyama kodwa sibambene nemibuso namandla ngokumelene nababusi balobu bomnyama balelizwe nabawomoya abobubi emkhathini. Ngakho thathani izikhali zonke zikaNkulunkulu ukuba nibe namandla okuzabalaza ngosuku olubi nalapho senifeze konke nime. Ngakho yibani izinkalo zenu ziboshwe ngeqiniso, nigige isivikelo sesifuba sokulunga. Izinyawo zigqokisiwe ukulungela kukho ukushumayela ivangeli lokuthula. Futhi kukho konke thathani isihlangu sokukholwa lapho eniya kuba namandla okucima ngaso yonke imicibisholo evuthayo yomubi.
And take the helmet of salvation and the sword of faith, which is the word
namukele isigqoko sensindiso nenkemba yo ukukholwa eyizwi likaNkulunkulu.
The army of the United States didn't receive me.
Ibutho laseUnited States alizange lingamukele ngoba ngiyacabanga kwakunamadoda ayefanelekile kakhudlwana kodwa ngiyajabula ukuthi ngijoyine embuthweni wenkosi futhi yanginika umfaniswano.
Paul here speaking is talking about preparing a soldier.
Paulu lapha uyakhuluma ukhuluma ngokulungiselela isosha ukuya empini. Ivangeli linamajika amaningi ungalifanisa lento eyodwa noma enye. Futhi Paulu ukhuluma ngakho njengomgijimi kumaHebheru esahluko seshumi nambili njengoba sihaqwe yifu elingaka lawufakazi masilahle konke okusindayo. Nesono esithandela kangaka kithi ukhuluma lapho ngama-Olympics noma mhlawumbe isekisi yaseRoma futhi ngakho manje ukhuluma ngamadoda ahlomile aya empini nokuthi afanele azilungiselele kanjani. Futhi bengicabanga kule ntambama kungukuthi siyavala lapha endaweni yezikhali namuhla ukuthi bengingathatha lokho kube yindikimba ukuhloma zonke izikhali zikaNkulunkulu. Hlomani, lungelani ngokuba asibambene negazi nenyama kodwa ngokumelene noSathane, isitha sikaNkulunkulu, imibuso nobubi nemimoya emibi ububi ezindaweni eziphakeme. Futhi sijonge emgomeni wokubizwa kwaphezulu futhi impela sisempini. Futhi asikho isizwe esingalokotha sithumele indoda enkundleni yempi ingaqeqeshiwe ingase ingabulawa yona kuphela kodwa elinye iqembu. Ayazi ukuthi ibambe kanjani futhi ngakho ifanele ikulungiselele futhi izizwe zihlakaniphile kulokho zilungiselela amadoda azo. Manje uhlelo lwezinhloli lomhlaba wonke niyazi kukanjalo ukuthi nakuba singabangane nezinye izizwe njengeNgilandi nabethu abethu esidlelana nabo.
We have spies in England. And England has
lokho sinezinhlolo engilandini engilandini ezinhlolo lapha futhi sinezinhlolo emhlabeni wonke futhi umhlaba unezinhlolo lapha
whether we're friendly or not friendly it's the
ungakhathaleki ukuthi sinobungane noma asinabungane inqubo abayisebenzisayo ubukeka sengathi nje wena kulolo daba lukazwelonke ngeke uthembe lutho
and you know why
Kuthi uyazi ukuthi kungani na kungenxa yokuthi emhlaba wonke ulawulwa nguSathane yonke imibuso emhlabeni ibuswa nguSathane siyakuzonda ukucabanga lokho kodwa lowo ngumbhalo niyazi esetsha senyusela inkosi yethu kwephakeme intaba enkulu kakhulu ephakeme kakhulu futhi sayikhombisa imibuso yonke emhlaba futhi sathi yonke ingeyami ngingumbusi wayo ngenza ngayo noma yini ngifuna ukuyenza futhi ngizokunika yona bukani ukuhlakanipha kwenkosi uJesu kuhlala nezwi likaNkulunkulu wayazi ukuthi wayezoba yindlalifa yayo embusweni embusweni ozofika esikhathini seminyaka eyinkulungwane ngakho wathi suka Sathane manje niyabo uSathane angenza ngayo noma yini akufisayo manje ukuba lezi zizwe bezilawulwa nguNkulunkulu besingeke sibe nempi bekungeke kusaba khona ingxabano lapho bekungaba ngokukaNkulunkulu kodwa uSathane ungumbusi wayo yonke imibuso ubusa umhlaba kodwa ngolunye usuku ungakubona kubantu wonke umuntu ofuna isizwe sisodwa ukuba silawule umhlaba bafuna ifulege elilodwa kodwa bafuna ukuba yisizwe esinamandla kakhulu emhlabeni wonke futhi bathathe konke ngaphansi kokulawula kwabo futhi benze zonke ezinye izizwe zikhulume ulimi lwabo kuyini na kungukuthi kuphela ukukhombisa ukuthi kukhona indawo enjalo njengoba uDavid athi uma utwa lubizana nodwa manje ngaphambi kokuba kube khona utwa ukuba noma ukubiza ngaphakathi kufanele kube nodwa oluzophendula kulolu bizo ngamanye amazwi ngivame ukwenza lolu hlobo lwesitatimende ekushoni lokhu ngecaphuna lombhalo ngaphambi kokuba kumile imbali emhlabathini kwakufanele kube khona umhlabathi kuqala ngaphambi kokuba kube khona imbali ezomile emhlabathini futhi iphumela lapho ogwini lolwandle futhi ucabange ngenhlanzi manje ngaphambi kokuba kube nesigwedlo emhlane wenhlanzi kwadingeka kube namanzi ukuba yona ihlambe kuwo ukuze isebenzise leso sigwedlo ngaphambi kokuba isigwedlo size sifike lapho niyabo futhi manje sonke sibheke indawo lapho kungekho khona ukufa lapho kungekho khona ukugula sibheke njengabafana abancane namantombazana amancane kwakunjalo umgomo wethu obalulekile kwakungukuzuza izimabule ezithile noma amathopo apininizayo noma kudlala onodoli khona ke besifanele siye esikoleni khona ke lapho thina ukulandelayo kwakungukuthi yimuphi osifazane esizomkhetha noma iyiphi indoda okobungani bethu bempilo khona ke umndeni uyafika bona bona umndeni ufanele ufundiswe ikhali fanele likhokhelwe futhi isikhathi esesiphelile lathi sesiphelile izinwele zethu sezimpunga futhi zasuka futhi sinjalo ubuso bethu bubheke ngasekushoneni kwelanga yabo kodwa silangazelela lokho ukuthize ngaphakathi kithi okushoyo lapho ukuthi kukhona indawo ethize Kuyini na kuyakhombisa ukuthi leyo ndawo isendaweni ethize nakho uhlezi lapha kule ntambama ngabuka ngedlule nenekazi umoya ongcwele wavele wathi iphenduka Lalihlezi lapho esihlaleni sinamasondo liphakamise isandla salo lenzani lapha na nakho kuhlezi enhle intombi ihlezi lapha ikhubazekile mhlawumbe indoda ayihlezi lapha isifo samathambo mhlawumbe omunye onenkathazo yenhliziyo manje laba bantu abasesihlalweni sinamasondo bangase baphile impilo ejwelekile niyabo ungahle uzibuze ngezinye izikhathi ngabantu abakhubazekile noma ubani angabona ukuthi bakhubazekile ngokho isibangaliso ekubatsheleni ukuthi bakhubazekile yilona obukeka eka kahle futhi ephilile khona ke batshele ukuthi kuphi ikathazo yabo leso yisibangaliso kodwa ngezinye izikhathi lapho umuntu ekhubazekile bacabanga ukuthi lokho ukuphela kwakho woqhabo qhabo bheka nje ngiyazi ukuthi kuyini kodwa ngibhekile kubona ukuthi ungitshela ukuthi angenzeni niyabo ngingakhuluma kuphela njengoba ekhuluma kodwa niyabona bomile balambele indawo ethize kukhona ukubatshela ukuthi kukhona amandla endaweni ethile angabakhulula awu impela njengoba lokho kusenhliziyweni yakho ucabanga lokho kufanele kube nomthombo endaweni ethile wokuphulukisa niyabo ngaphambi kokuba kube khona indalo kufanele kube nomdali ozodala indalo niyabo futhi inqobo nje uma kuwe kukhona ukumela ukuthinta endaweni ethile kukhona impela umthombo ovulekile endaweni athize ongawuthinta ngoba ufanele ube khona ukuthize kudale lokho kuwe futhi kungukuthi uma belingekho ibhayibheli kusitshela kanjalo noma kunjalo bekuzofanele kube yiqiniso ngoba kunokuthile kuwe okudalwe ngumdali futhi ngaphambi kokuba kube khona isifiso kufanele kube nokuthile ukugcwalisa leso sifiso sewake waba nokuthile owawukulambele futhi wangakwazi ukukunambitha na emva kwesikhashana wakuthola kwakulapho-ke niyabo manje silangazelela ndawona thize lapho kungekho kufa kungekho sizi kungekho zinhlungu zekhanda kungekho kuguga lelozwe lindawona thize futhi asisoze sakwazi kulizuza ngezibhamu nokulwa nokunye nokunye ngezikhali zemvelo zenyama kodwa kukhona izwe esingaya kulo futhi kuyimpi ukufika lapho ngenkathi uNkulunkulu enike u-Israyeli iPalestine ngenkathi eseGibhithe kodwa babefanele balwele lonke eyintshi lalo futhi watshela uJoshua kuJoshua wokuqala wathi lapho amathe onyawo lwakho enyathela khona lokho nginginikile ngakho imilobo yezinyawo isho ifa niyabo qhubekani nihambe nihamba nicindezela futhi ngaso sonke isikhathi lapho wenza isinyathelo embusweni kaNkulunkulu lokho ngokwakho uqhubeke nje futhi zonke izinto ziyenzeka ezinikeziwe futhi zonke izinto ezinikiwe ziyenzeka kodwa kuyimpi futhi ekuzuzeni ngempumelelo kwethu ngempumelelo lapha esizweni ekuzameni ukuqalaza kuthola ukuthi kwenzakaleni izinhloli zezinye izizwe ezilapha zisihlola sinezinhloli laphaya ezisihlolayo babheke ukuthi hlobuluni lwesikhali esizoqhamuka futhi khona-ke bane bathatha lokho bakubuyisele ezweni lakubo uqobo futhi bathole ukuthize okungathikameza leso sikhali okuzosidlula bathole okungcunywana manje impi yokuqala engiyikhumbulayo yimpi yomhlaba yokuqala ngangingumfanyana ngiyamkhumbula ubaba ekhuphuka ngomgwaqo eshayela amahhashi amabili nenqola yena wayephethe isakali kabhontshisi enqoleni futhi sasehla ngomgqibelo futhi sithenge isakali kabhontshisi nesakali kafulawa nesakali empuphu nezinto ezimbalwa ezinjengalezo ezizosiqhuba iviki lonke futhi ngathi ngamuzwa ethi impisi imenyezelwe mama uyazizwa zonke lezo zimpempe na ubaba cishe wayeneminyaka engamashumi amabili nantathu noma amashumi amabili nane ubudala ngalo nkathi wathi ngingahle ngifanele ngihambe futhi ngacabanga ubaba wami uya impini ngizothatha leli saka likabhontshisi futhi ngishaye othile ngalo uma owami niyabo futhi ngangiwumfo omncanyenyana nje futhi ngiyasikhumbula isibhamu sakhe esikhulu isibhamu esidala e-Springfield washo kanjani ukuthi sasingadubule isigxobo socingo leso sibhamu esikhulu asisasetshenziswa nhlobo izinjini zesitimu ezindala emzileni ezazivame kuletha izinhlamvu futhi zikhuphule amasosha ekhaleni lempi umfo omkhulu omdadlana leyo njini yesitimu endala yayinjalo kodwa ayisasetshenziswa abasenayo nhlobo bathole ukuthile okungcono kakhulu kunalokho ababenakho ngalo nkathi khona-ke empini elandelayo isibhamu esikhulu igarandi sathatha indawo ye-Springfield futhi manje banemicibisho lo ye atom isibhamu igarandi asisekho bahlala bevuselela futhi bethola ukuthile okungcono ukulwa nesitha
The Christian church is an army of God.
futhi sibutho ibandla lamaKristu liyibutho likaNkulunkulu singamasosha amasosha esiphambano.
And it is the business of every nation to see that their soldiers
kungumsebenzi wazo zonke izizwe ukubona ukuthi amasosha azo anokungcono kwedlula konke okukhona. Lutho futhi ngangishumayela ngomunye bosoko mayelana nokuzuza ngempumelelo komunye umhlangano ndawo futhi ngakhuluma ngamasosha ethu asemelika ngenkathi uWashington wayeseVeli Forge cishe ingxenye yabo yayigqoke izicathulo ayengafake izicathulo kodwa babenojenene owakhule kubusuku bonke washanela wawelela eDelaware ngosuku olulandelayo. Yingakho sinemelika ngamadoda amadoda angamaqhawe ayenokuthile okwakufanele akulwele asifanele neze siwadimaze. Manje babenalezo ziphama amamasketi ngalezo zinsuku imimese ilokho kungcono kwedlula konke ababenakho noma yisiphi isizwe babenokukwedlula konke esasingabanikeza khona. Futhi namuhla buka umehluko ebuthweni lethu namuhla kunanoma kwakunjalo ngalo nkathi.
When God
kodwa niyazi ngenkathi uNkulunkulu engongenasiphelo engongenasiphelo angeke aguquke.
There's where my faith rest is on God.
Yilapho kukhola kwami kuphumule khona kusezweni likaNkulunkulu ngoba linguNkulunkulu futhi yena uqobo
yabo
izwi liwumcabango ozwakalisiwe futhi lapho uNkulunkulu ecabanga noma yini engqondweni yakhe futhi khona ke lapho ekuzwakalisa kuphakade.
No man is any better than his word.
Ngoba ke kumuntu ongcono kunezwi lakhe futhi uNkulunkulu phakade nezwi lakhe liphakade kanye naye ngoba liyingcenye yakhe futhi uyingcenye yezwi lakhe uqobo futhi uNkulunkulu uyingcenye yezwi lakhe uqobo. Manje ngingasho noma yini noma isizwe singasho noma yini unyakeni noma imibili kubafanele baqhubeke bethuthukiza kodwa uNkulunkulu uphelele futhi isinqumo sakhe sokuqala si angeke asiguqule ntobo ngoba siphelele ngoba uNkulunkulu bengeke enze lutho ngaphandle uma kwakuphelele. Ngakho lapho uNkulunkulu
the first battle that was ever fought was not fought on the earth. It was fought.
Impi yokuqala yake yaliwa ayiliwanga emhlabeni yaliwa ezulwini. UMikhayeli nezingelosi zakhe bemelene noLucifer futhi baxoshwa ezulwini.
And then that great army of the devil and all of his
enemies. Wasekuthike lelo butho elikhulu lika devil nabo bonke odevelanyana bakhe bawela emhlabeni.
God knew there was going to be a battle.
Futhi uNkulunkulu wayazi ukuthi kwakuzoba khona impi. Futhi ngikholwa ukuthi wayazi kusukela khona kanye kuqaleni yonke into eyayiyoke ibe khona uma uNkulunkulu engongenasiphelo. Wayazi lonke izeze laliyoba semhlabeni. Yonke imbuzane ukuthi yayizolicwa izisa kangaki iso layo nokuthi lungakanani unwali eziyolwenza zonke indawonye. Ungongenasiphelo.
So the infinite God.
Ngakho uNkulunkulu ongenasiphelo uzokhethela ibutho lakhe isikhali esihle kunazo zonke singanikezwe. Futhi wasikhetha futhi sasiyizwi lakhe. uNkulunkulu wanika ibutho lakhe izikhali zokuhloma izinhle kunazo zonke lalingake lizisebenzise futhi elaliyoke lizisebenzise futhi zazingasoze zadingeka kubazi kuqulwe futhi akagaze neza asiguqule selokhu.
It remains the same.
Usithuthukisi sihlala sifana ngazo zonke isikhathi. Yizwi likaNkulunkulu aqinisa abantu bakhe ngalo. Kunendaba ukuthi zingaki izinto uSathane ake azithole, zingaki izinto elinye ibuthe elikele izithole noma yini. Ngosoze kwathatha indawo yokukhetha kokuqala kaNkulunkulu izwi lakhe. Wabanika izwi lakhe isithembiso sakhe futhi wathi hlalani nalo okuhle kwedlula konke obekungaziwa.
Now the enemy knows as long as the human race stayed
manje sitha sasazi ukuthi inqobo nje uma isintu sihlala nalelozwi sasingeke sikwazi ukubathinda manje sengiqala ukuzizwa ngigcwala ukholo khona manje inqobo nje uma isintu sahlala nezwi uNkulunkulu wawuqinisa umndeni wakhe emhlabeni ibutho lakhe enqabeni yezwi lakhe leyo yenqaba yethu igama lenkosi linkumboshongo namandla abalungileyo babalekela kuwo balondeke baqinisiwe.
The Lord is the word. They are in their 45.
Inkosi yizwi baphakathi lapho beqinisiwe futhi balondekile kanjalo njalo. Inqobo nje uma isintu sihlala ezweni. Inqobo nje uma ibandla lihlala ezweni liqinisiwe akukho lutho okuzoliphazamisa.
Now the enemy to try to get a spy.
Manje sitha ukuzama ukufaka inhloli lapho, ukuzama ukungena lapho ngandlela thize.
He had to get some kind of a tactic.
Wadingeka thola uhlobo oluthile lweqhinga ukuze asebenze indlela yakhe angene. Leyo indlela izinhloli ezisebenza ngayo kulesi sizwe. Uhlobo oluthile lweqhinga lokudlula enxuseni nokunye nokunye. Bafanele babe nendlela yokuzisebenza qobo lwabo phakathi lapha. Ubukhomanisi babufanele benze into efanayo.
While we're thinking about communism,
ngenkathi sisacabanga ngobukhomanisi ake nginikeze izwi elincane lokhu kuzozwakala kucakile kumshumayeli kodwa ningalokothi nisabe noma yini ngobukhomanisi abulutho ngifuna noma yimuphi umfundisi noma yimuphi umfundi wombhalo ukuba ake angikhombise ebhayibhelini lapho ubukhomanisi buyobusa khona umhlaba uRoma buzobusa umhlaba ngokwebhayibheli ungakubheki lokho ungacabangi ngobukhomanisi ungunodoli nje ezandleni zikaNkulunkulu ukugcwalisa intando yakhe khona impela akusho usebenzisa lokho kodwa ongalokothi ukhathazeke ngobukhomanisi ngubuRoma ibhayibheli lasho kunamakhethini amathathu njengoba ngilishiya kule ntambama ngishiya lokhu nani khumbulane kukhona amakhethini amathathu elinye lawo libizwa ngokuthi ikhethini lensimbi elinye lalo ikhethini lokuqalo ishayina nokunye nokunye elasempumalanga bese kuthi-ke kukhona ikhethini elibukhwebe zane ungalesabi ikhethini lokuqalo noma ikhethini lensimbi kodwa qaphela lelo elibukhwebezane ungcono liqaphele umbiko uKristu uyosondela kakhulu kudukisa abakhethiwe impela yini abakhethiwe na ngenkathi lokho kukhanyako khanya phezu kwaleyo ndodana i-son ilanga i-sun likhanya phezu kwembewu ebuswa impilo yezitshalo izophila futhi lapho indodana i-son kankulunkulu ikhanya phezu kwaleyo nzalo eyamiselwa ngaphambili izofika ekuphileni ngokushesha kangako masinyane nje angikhathali ukuthi yisiphi isimo sempilo kungahle kube yisifebe kungahle kube isidakwa noma umgembule kuzokhanya ngalowo mzuzu lapho nje kumshaya kudukise abakhethiweyo uma kwakungenzeka. Manje qaphelani usathane wazama ukungena lapho ukuze ahlole ukuze abone ukuthi wayengasithola kanjani leso sintu futhi wathatha elinye lamaqhinga adume kakhulu awu wakhombisa ukuthi wayefanele abe ngamandla angaphezu kwemvelo okucabanga ngakho futhi wasebenzisa lokho kokuqala futhi kwaphumelela futhi kwenzile kusukela lapho futhi kusaphumelela emumweni othile wasebenzisa ukuzindla ngokumelene nokukholwa usathane uza ku-eva futhi waqala ukuzindla ngokumelene nezwi likankulunkulu izikhali ezinkulu unkulunkulu ayeqinise ngazo abantu bakhe uqala ukusebenzisa ukuzindla manje kuyezwakala kuphela ukuthi uNkulunkulu angeke akubhubhise impela nikufa kodwa khumbulani bangane lelo yisu likasathane kwasekuqaleni futhi usasebenzisa into efanayo futhi usaphumelela ngayo ukuzindla bazama ukuzindla kungani singadinga umengcwele namuhla na kungani singafuni ukuphulukisa ngokankulunkulu na kungani singadinga lokhu futhi singalidinga kanjani elinye ipentekoste na sonke siphucuzekile nabo babe njalo kodwa niyabona uma kuthathena uma yini yokuqala nje kuthi noma yini uNkulunkulu abapha yona kokuqala nje lokho kuhlala kuyikho futhi amakhenga okuzindla yilokho uSathane akusebenzisa futhi yilokho ahlale kusebenzisa ukuzindla siyasazi isithe sethu ngoba noma yisiphi isitha manje bazalwane ngesokile emfundisweni niyabo ngapha kodwa ngifanele ngisho lokhu noma yisiphi isitha esizindla siphikisane noma imuphi umuntu noma yiliphi ibandla noma eyiphi inhlangano noma imuphi umuntu ngamunye ozindla aphikisane nezimpawu zenkulumo ebhaliwe zezwi likaNkulunkulu isitha sakho kuthatha izwi ukunqoba isitha ngenkathi uJesu waseNazaretha wayelapha emhlabeni akazange asebenzise amandla akhe nokho wayenguNkulunkulu ebonakaliswe enyameni akazange asebenzise amandla akhe ngenkathi uSathane efika emelana naye wathi kulotshiwe kwenzekani wayefanele enze lokho ngoba u-Eva wahlakazeka kulokho futhi lokho u-Eva kulahla uKristu waphinde wakuthola lapho u-Eva ayekelela khona uKristu waqinisa futhi kulotshiwe umuntu akayikuphila ngezinkwa sodwa kulotshiwe ungayilingi inkosi uNkulunkulu wakho kulotshiwe kulotshiwe kuyini na wahlala nombayimbayi wasekuqaleni kodwa u-Eva wayekelela waqala kulalela ukuzindla futhi kukhona abantu namhlanje abangacishe bakuzindlise ezansi ngo futhi bafakazise kuwo ukuthi into eyiphutha uSathane waphumelela kakhulu ku-Eva kwenzani ukuzindla na ngokwenza kuhehe awu manje uma ngifuna ukukholwa ngiyacela ningangizwa kabi manje umuntu ufika endaweni afuna ukuba kuyo ufuna inkolo ufuna ukusindiswa akafuni ukuya esogweni asikho isidalo esingumuntu esifuna ukuya kuleyo ndawo ayenzelwanga isidalo esingumuntu yenzelwa udeveli nezingelosi zakhe ayenzelwanga isidalo esingumuntu manje kodwa isidalo esingumuntu sizithumela sona lapho uNkulunkulu uphonsa lonke ilambo elibomvu angaliphonsa ngaphesheya kwaso futhi abantu balwa ngqo ngale kwalo ufanele ngaphambi kokuba ube ngongakholwayo ufanele wedlule ukukholwa ezwini likaNkulunkulu kuqala ngaphambi kokuba ube ngongakholwayo ufanele weqe ilambo elibomvu likaNkulunkulu qaphelani laba bantu ukuthi Sathane wakwenza kwaheha kakhulu kanjani futhi sono siyaheha ngiyazi ukuthi angikabi nesikhathi eside kakhulu kule ndikimba kodwa ngithanda ukuthatha isikhathi sami nje imizuzu embalwa ake sime kulokho umzuzwana nje singaba lapha ekuseni ngendaba efanayo kodwa ake sibheke nje isono ezinzukwini zokugcina uPetro uyasitshela ukuthi uyohamba njengebhubesi elibhongayo uya ngokuba mubi kakhulu manje ngifuna ukunibuza ukuthize angilahli ngenza nje isitatimende abanye benu madoda amadala noma asithathe noma ubani wenu futhi sibuyele esithobeni sosifazane othile eminyakeni engamashumi amahlanu noma engamashumi ayisithupha edlule owayeyindlovukazi yenobuhle osukwini lwakhe uPearl White uScott Jackson wayefanele ukuba wesifazane omuhle kakhulu waseMelika uma ubuye ubona isithombe sakhe silengodongeni ungacabanga ukuthi kwakungesasendulo kuyini na kungukuthi abesifazane sebebe bahle kakhulu uSathane ubagqokisa ngaleyo ndlela ebalungisa ngaleyo ndlela ebona ukuthi kuba ngaleyo ndlela ngoba kuya ngokuheha kakhulu kuyikumngcono ngikweqa lokho ngoba ngethembisa ukuthi angeke ngiphinde ngingene kulezo zinto yabo kodwa ukuthi kanjani lelo kwakuyithuluzi lakhe lokuqala ulibuyisela khona ngqo futhi ngosuku olokugcina bodade ningazixubanisi kuleyo nto dedani kuyo niqaphelile kubo bonke ubulili obukhona wesilisa ohlale engomuhle kunakho konke na yikuphi okuhle kunakho konke ukusho emndenini wezinyoni na? Buka encane omunye uthe inyoni yeduna kunjalo. Ake sibuke inyoni yeduna iqhude enkulu ukuthi inhle kanjani. Futhi buka esincane isikhukhukazi eyosima khwifikhwifi. Ake sibuke izinyamazane amadiye. Inyamazane yensikazi engena lutho encane ebukeka njengeyasekhaya nenyamazane isilwane esikhulu esihle. Buka inkunzi nenkomazi. Buka inyamazane iyalki iduna nensikazi. Buka noma yini ofuna ukuyibuka. Futhi uyohlala utshona ukuthi eyesilisa inhle kwedlula konke ngaphandle kwesintu.
And the male is ugly and the female is pretty.
Futhi wesilisa mubi futhi wesifazane muhle kunjalo. Uma ubona owesilisa omncane into enhle khumbula nje kukhona ukubekwa ngokungesikho kwamangqamuzana ndawo ndawo. Manje lokho bekufanele kusenze sonke thina abantu ababe sizizwe sikahle. Kodwa kungukuthi lapho ubona owesilisa ibukeka futhi eziphathisa kwesifazane kukhona kuncinyana ukuphendukezela lapho ndawo ndawo. Futhi ubona owesifazane zama ukuziphatha futhi abukeke njengendoda. Kuphendukezelo lapho futhi obabili babe yisilisa kuqaleni futhi uNkulunkulu wabehlukanisa wafaka umoya wobudoda endodeni futhi wathatha umoya wobufazane futhi wawufaka kwesifazane futhi lapho ubone wesilisa izama ukuba nobufazane noma wesifazane zama ukuba nobulisa kukhona kungalungile ndawo ndawo kaphelani ukuze babe munye kokubili umphefumulo nomzimba wathatha ubambo ohlangothini lwakhe futhi wenza wesifazane nebo wesifazane akekho ekudalweni kwasekuqaleni ungumkhiqizo ovela kamuva wendoda nebo namuhle melika ungubasi uNkulunkulu nakho konke okunye uzozisonta emgwaqeni futhi yathumele imiphefumulo eminingi esogweni kunawo wonke amajo into ogweva ongawabeka phakathi kwalapha naseLos Angeles kunjalo kodwa nokho owesifazane olungileyo uyinto enhle kuzedlula zonke uNkulunkulu angayinika indoda ngoba kuyingxenye yakhe kodwa kule Hollywood ezantsi lapha futhi njengaleyo migodi yesihoko njengaleyo yonakalise isizwe nempilo yesizwe futhi yephula umgogodla ngokuziphatha ukubi kobufazane nobumama ngezinkantolo zezahlukanise nokho konke okunye ngizophuma endikimbeni yami ngizobuya futhi ngesingisikhathi Uyaheha manje uyakwenza futhi ukwenza kube ngezemfundo ubuhlakani awusitshelanga yini umoya ngcwele kuTimotheo wesibili isahluko sesithathu ukuthi ngezinsuku zokugcina kuzoba iqembu lezihlakaniphi ebandleni abanamawala abakhukhumele abathanda injabulo kunokuthanda uNkulunkulu bangena kujuliswa abahlebi abangazithibi nabazonda abalungileyo Wena uthi labo ngamakhomanisi?
Oh no, I'm so-called Christians.
Okabo labo obizwa ngamaKristu nebo benesibo sokuba sabo uNkulunkulu kepha amandla akho bewaphika futhi amandla yizwi elibonakalisiwe. Wathi evangeli lifika kithi hayi ngezi kuphela kodwa ngamandla nokubonakaliswa kukamoya. Ngikhuluma ngebutho likaNkulunkulu manje eliqinisiwe.
Makes it appealing, rich.
Kulenza lihehe licebe libenyezele wo yonke into iyabenyezela ngeHollywood umgodi wezinto zenani womhlaba futhi kwakuvame ukuthi sasiye eParis ukuze sitholele abesifazane bethu izimo zesimodeni futhi manje iParis iza lapha ukuzozithatha kithi Ngashumayela lapha esikajini esithile esedlule ngokuthi ukuhlaselwa kweUnited States nokuthi ukuchithwa kukahulumeni waseMelika benifaneleni kuzwe bengine simukana ndwendwe sihlezi emsamo noma umkhohlisi omncane enikubiza ngakho futhi wathi nangu yena owesifazane futhi lokho kunjalo esiphansi kunezo zonke izizwe izehlukaniso eziningi eMelika kunomazi khona emhlabeni wonke uhlanganiswe endawonye ecishe esikhohlakele esingcolile esinyanyekayo nempucuko yokugcina futhi sisogwini lwasetshonalanga lapho impumalanga netshonalanga kuzohlakala khona unjalo emabandleni ngo ethi uqobo khona phakathi kwabantu bakithi uqobo
but Satan makes it appealing certainly it's appealing
kodwa usathane ukwenza kuhehe impela kuyaheha isono siyaheha Kodwa isitha siloku sithela isicupho singcono sizomhundula kakhudlwana futhi enze lokho futhi yenze lokho futhi ungakhathazeki angeke amenze abe ngqunu ngokuphelele uyoba ngosabekayo ngalonkathi niyabo uyazi nje ukuthi enzini kodwa usathane lokho engenisa isono futhi leso kwakuyisono sasekuqaleni labo ephuma khona lento efanayo njengoba umbuso ungena impi manje bukani kodwa uNkulunkulu akadingeki enze noma yini enye ngokwakhe akwenze kuhehe kakhulu into kuphela afanele ayenze ngokuphakamisa ibhanela lezwi lakhe uqobo ngokumelene nesitha lapho ibhayibheli lathi uma isitha singena njengomfuno okhahlamezayo umoya kaNkulunkulu uyovusa ibhanela ukumelana nawo wenzani na wenza izwi ukuthi usevele ukushilo libe yiqiniso kakhulu hewu ethatha izwi lakhe lifanayo futhi nje elenza libe yiqiniso kakhulu anginaso isikhwama sami semali kodwa senake naqaphela ngemuva kwedola lasemelika na ngapha ohlangothini yolulodwa inophawu lwasemelika ukhozi olunemicibisholo ezinziphweni zalo uphawu lwasemelika kodwa kwelinye ikhona elibhekene nawe ngikholwa ukuthi ekhoneni elingakwesokudla lunesivivane futhi lilokubhaliwe ngaphansi lapho uphawu olukhulu kungani isizwe sakithi singacabanga ngokukwenza isivimbane sasegibhithe uphawu olukhulu ngaphezu ngisho kophawu lwethu lokhozi lwasemelika na ngiqaphelile ngenhla nje kwesivivane kukhona itshe eliyinhlango elimi ngaphezu kwazo njengeso likhanya na manje kade ngisegibhithe nakulezo zivivane ukuthi bengingayithatha kanjani yonke intambama manje angikholelwa ezimfundisweni zezivivane ngenza umfanekiso kuphela kodwa njengoba niqaphele ukuthi isivivane asizange silembukele itshe uEnoch wakha leso sivivane ngezinsuku zakhe abakwazi ukusiqonda manje banazo zonke izinhlobo zezinkolo kukho njengoba benazo emgamwini wezulu eliphezulu kodwa yonke uNkulunkulu yaloba amabhayibheli amathathu lokuqala lalisezulwini lesibili lisesivivaneni lesithathu lisemhlabeni futhi onke avumelana kwelinye nelinye bukani ukuthi umgamu wezulu eliphezulu uqala ngani na intombi uphethe ngani na ingube ingonyama ukufika kokuqala kukaKristu nokufika kwesibili kukaKristu futhi manje siphakathi kwezinhlanzi ezinqamulene okungunyaka womdavuza uphelele buka umbhoshongo lapha isivivane okokuqala indlela ebanzi yokulandelayo kuba kakhudlwana ngobuncane ngesibalo bese kuthi okusondela eduze futhi bese ke kufika itshe eliyinhloko kwakuyini uluda enguqukweni ekulungisisweni bese ke isitsha siqala ukuza njengomfulo okhahlamezayo waphakamisa ipanela ukungcweliswa okunamandla akakhudlwana emoyeni khona ke lapho isitsha siqala ukumboza lokho futhi baqala ukuhlela nokujoyina lokho nokunye khona ke umoya kaNkulunkulu wangena kumapentekostali umpaphathizo kamoya ongcwele bahlela futhi bahamba manje wenzani na ukho omunye onyaka ongafika kuwo kodwa uthatha lelo bandla lepentekostali futhi akhiphe abakhe chiwayo kulokho nokunicija ukuze ukuthi uma leli tshe elinhloko lifika phezu kwalo lizofanele lifane nalo lonke ngani kunjalo lawo madwala elele phezulu lapho namakhulu amathanu elele phezulu lapho kusondelele kakhulu ngaphandle kodaka kangangokuthi ngeke kuthimise ireza phakathi kwawo futhi lapho itshe elinhloko lifika uKristu eza ethempelini lakhe lizofanele lilingane ngokuphelele njengalo lonke futhi inkonzo yeba manje lepentekostali izofanele iphelele kakhulu kuze kulingane ngo nenkonzo efanayo ayenayo lapha okuzothatha yonke into ohlithweni kuyibandla kunjalo manje lapho isitha singena njengomfulo okhahlamezayo uphakamisa ibhanela ngokumelana nawo manje bukani eideni wabanikeza izwi lakhe libe yisikhali sabo izwi nje elikhulumile khona ke isitha sangena njengomfulo okhahlamezayo futhi wathathe izwi futhi walenze inyama ukuba lihlale phakathi kwethu liqine kancane phezulu lapho ekhuluma nangu ehamba emhlabeni Udumo uzongibiza ngomgingqiki ongcwele noma kanjani ngakho usungavele kujwayele manje. Oh, kuqala kwakuyizwe likhulunyiwe ngaleya manje nandi ungalithinta lenziwe inyama bese kuthi ke lapho isithathi sangena njengomfuno okhahlamezayo wathela izwi kumuntu eyisimosi kamoya ongcwele nakho kwakho kokuqala kwesibili kwesithathu futhi ukulungiseswa ngokungcweliswa umbhaphathizo kamoya ongcwele njengoyise indodana nomoya ongcwele nokunye nokunye ekupheleliswini. Manje qaphela izwi likhulunyiwe uNkulunkulu phezu kwethu, uNkulunkulu enathi, uNkulunkulu ekithi, izwi phezu kwethu, izwi linathi, izwi likithi. Haleluya, ningaba kaNkulunkulu, ibutho likaNkulunkulu, limasha liqhubeka, izwi likaNkulunkulu likhulunyiwe phezu kwethu ngensika yomlilo. Ukubonakaliswa kukaNkulunkulu kwezwi lakhe enyameni manje umoya kaNkulunkulu izwe likhulunyiwe kithi. Amen. Oh.
Now as it was in the days of
manje njengoba kwenzeka emihleni kaNoa kwakukhona izikhwaga ezweni niyazi.
And so
futhi ngakho uSathane futhi unezikhwaga zakhe eziyizihlakani ezweni kunjalo. Oh he, EDD, EPH, OL ababili. Oh he he he, izikhwaga eziyizihlakani.
Oh, they know all the words, all the grammar, they know.
Oh, ziwazi honke magama, gonke kukhulunywa nokubhalwa kolimi. Ziyazi, ziyakwazi nje gonke izikhwaga eziyizihlakani. Kodwa ngendlela thize, baba yizinhloli futhi lolo uhlelo lwezinhloli. Ngixoleleni manje mfowethu oyisihlakani, kodwa yinqubo yezinhloli eputshuka phakathi kwenu ukukhipha izimvu futhi uthi ngani lewonke bagingcike bangcwele, akunjalo lokho. Uma kuhambisana nezwi kunjalo. Manje siyazi ukuthi sinezinkohliso yonke indawo kunjalo. Yimbi, ufanele usazi isitha sakho futhi ufanele usazi isikhali sakho. Isikhali sakho yizwi, isitha sakho yinto ethize ezozindla imelane nalo. Manje ngiyakutshela sithandwa, awudingi ukuthi wenze lokhu. Ibandla lethu liyibandla likhulu kunawo wonke, sinokuningi. Isikhwaga esizihlakane futhi silaleleni imizuzu embalwa, siyonikisa kude kakhulu neqiniso senize ningazi ukuthi nikuphi kunjalo. Oh, sikhohlisa kakhulu ukholelo waso uphenduliwe niyazi futhi sihamba sehla futhi sithi awu thina sikade sisemgwaqeni isikhathi eside eside niyazi lapha esikhathini esingeside esidlule ngibona lapho upapa waseRoma wamema wonke amabandla abuyele ekuqaleni ngathi akadukise uNkulunkulu. Ngingathanda kwenza lokho nonke buyelani eRoma lapho ibandla liqala khona. Ngingathanda kuba omunye usomlando omunye umfundi weBhayibheli noma isifundiso esithile ukuba sifakazise kimi ukuthi ibandla liqala eRoma, ibandla liqala eJerusalema ngosuku lwePentecost. Lapho ibandla laqala khona, iRoma yayingahlangene ngalutho nakho. IRoma lalingukuchithakala kwalo ngenkathi lihlela. Kodwa ngizokutshela inhlangano iqala eRoma, iqiniso lelo. Kodwa ibandla ekuzalweni kwalo ngesikhali salo liqala ngosuku lwePentecost eJerusalema. Futhi uma upapa ohloniphekile efuna ukubuyela emuva kuleso sikhathi, ngizojoyina izandla kanye naye futhi ngithi akabusisa uNkulunkulu, ngizokubekela konke engingakwenza. Ngizama ukubuyela kulolo suku. Umlezo wosuku lokugcina isithunywaso kukhanya kwakusithwa ngokukama lakho esine sizobe siphendulela izinhliziyo zabantwana zibuyele koyise iPentecostalo. Umlezo wasekuqaleni nginakho kunamathize-thize kakhulu nokunye nokunye phandle lapha. Thatha izwi likaNkulunkulu, izinhloli zisezweni. Ohe, bathanda ukuqophisana nawe. Omunye uyafika lapha esikhathini esike side sedlule kimi futhi wayenakho ukuthi abayikhulu namashumi amabili kuphela abenyukele kamelweni liphezulu. Abapostoli abayishumi nambili kuphela bemukela umoya ongcwele ukuphulukisa ngokaNkulunkulu. Sikhuluma lapho izwi likhuluma khona, sithule lapho lithule khona. Kuthi saqhubeka kanjalo ngavele ngamyeka waphephetha isikhashana njengesikhova som-Irish. Konke kuqophisana nezimpaphe futhi akukho sikhova empeleni. Ngakho wedlula kanjalo. Ngathi Linda ufanele unginike ithuba lokuchaza lokho. Ithe kwakukhona abapostoli abayishumi nambili kuphela abemukela umoya ongcwele na? Ya, ngathi kweleke uPawulu wayengenawo isiphiwo sokuphulukisa kuphela esanikwa abayishumi nambili. Usho njalo na khona ke uthini ngostefano owehla futhi washumayela kumasamariya futhi wabeka izandla phezu kwabo futhi wakhipha odevela emvuselelweni enkulu. Na uthini ngopawulu yeza ehla futhi wabeka izandla zakhe upetru yedla wabeka izandla phezu kwabo futhi bonke bamukela umoya ongcwele. Uthini ngezenzo zeshumi amashumi amane nesishiyagalolunye ngenkathi abezizwe bemukele ukubizwa na ukusoka kuyamangala phezu kwabezizwe kwathululwa futhi isiphiwo sikamoya ongcwele ngoba babezwa bekhuluma ngezilimi futhi bedumisa uNkulunkulu. Base bethi singala yini namanzi sibone ukuthi laba bangabhaphathizwa owemukele umoya ongcwele njengoba senze kuqaleni na. Amen. Udumo lele iqiniso. Wo ngijabule kakhulu kuba noseyili bebekwe emimoyeni yomoya ovunguzayo onamandla nijabule na. Ukuntwezisa udabule ebhayibhelini umbhalo ngombhalo kodwa kusheshisa lezi ziqhwaga eziyizihlakani zingaphezulu kakhulu abantu abathobekile bakaNkulunkulu. Manje abantu bakaNkulunkulu bebelokhu bengabangafundile futhi abathobekile. Ngitshele nje isikhathi esisodwa okwake kwaba ngenye indlela. Bheka amadoda namabili, bheka abantwana bakaKhayini noSethe. U-Abela wabulawa okwakungumfanekiso wokufa ukumbelwa nokuvuka kukaKristu. USethe wathatha indawo yakhe. Manje abantwana bakaKhayini baba izihlakani abakholwayo ngoboyise wayezihlakani uKhayini engokholwayo futhi uKhayini wakha i-altare, uAbela wakha i-altare, uKhayini wenza umnikelo, uAbela wenza umnikelo. Ukhayini wakhonza, uAbela wakhonza, futhi uma uNkulunkulu ehlonipha ibandla kuphela, inqubo yalo, ukukhonza kwalo, iminikelo yalo, nokunye nokunye, uma kuyilokho kuphela uNkulunkulu ekuhloniphayo, wayengalungile ngokulahla uKhayini, ngoba wayekholwa njengoba nje uAbela wayenjalo, kodwa akenzanga ngendlela efanele. Kuthiwani ngoMowabi na, kwakukhona u-Israyeli kwakukhona uMowabi owayekhonze uNkulunkulu ofanayo esimkhonzayo. Kwakuyini na? Kwakungumntwana wendodakazi kaLothi. Futhi babelapho-ke baphuma futhi bangenisa umbhishobhi uBhalamu futhi wenza ama-altare ayisikhombisa njengoba nje ayenjalo ezansi kwa-Israyeli. Manje u-Israyeli wayengehlelo wayengenazo isizwe ayengaya kuso kodwa kwakuya koyedwa. Amen. Lapha asinawo umuzi omiyo kepha sifuna ozayo. Bekani uBhalamu wanikela ngemihlatshelo eyisikhombisa ehlanzekile izinkunzi njengoba nje babenazo izansi kwa-Israyeli. Futhi uBhalamu wanikela ngezinqama eziyisikhombisa ekhuluma ngokufika kukaKristu. Wenza kanjalo no-Israyeli. Khona-ke uma okuyisisekelo kuyilokho kuphela uNkulunkulu akudingayo, izindawo zombili zalungisiswa. Kodwa kwakuyini na? Yini lena uBhalamu ehluleka ukuyibona na? Wehluleka ukubona leyo nsika yomlilo. Wehluleka ukubona lelo dwala elishayiwe leyo nyoka yethusi ihamba phambi kuka-Israyeli ukuze enze ukubuyisana. Wehluleka ukuzwa ukumemeza kwekamu kwenkosi phakathi kwabo. Wabahlulela ngemisebenzi yabo. UNkulunkulu akahluleli muntu ngemisebenzi yabo, ukwahlulela ngokukholwa kwakho. Qaphelani, ngifuna ukucacisa lokho mayelana nowesifazane umncane izolo ebusuku futhi kwakungeyona imisebenzi yakhe yokugeza izakhe izinyawo. Wamlungisisa ngaleyo nkathi phambi kukaSimoni ngokusho lokho ayekwenzile. Wamlungisisa ngemisebenzi lokho ayekwenza. Kodwa lapho wayemlungisisa ekuboneni kwakhe uqobo, wathi ukukholwa kwakho kukusindisile ngoba akukho muntu olungisiswa ngemisebenzi ngokukholwa kwakhe kuye eyindodana kaNkulunkulu, hayi lokho ayekwenza kodwa ukukholwa kwakhe kuye. Futhi ukukholwa kwakho kuhlala kusho imisebenzi yakho kunjalo. Lezi ziqhwaga eziyizihlakani ziyi ngalezo zinsuku zazikude zona. Bukani ukuthi abantwana bakaKhayini baba yini ososayensi, odokotela, abasebenzi bensimbi, amadoda amakhulu emhlabeni. Kodwa babe yini abantwana bakaSethi na? Abalimi, abelusi bezimvu. Niyabo, babengena kuqhathaniswa nabo nhlobo futhi uNkulunkulu wasifanisa nezimvu. Uma noma ngubani ake afuya imvu, imvu iyi into eyodwa, uma ilahlekile ilahleke ngokuphelele, angeke iye ndawo ngaphandle kobelusi. Futhi ileyo ndlela uNkulunkulu asenze ngayo, asizibizi ngesihlakani sinomelusi wezimvu nje yilokho kuphela, futhi uzithatha asizungezise edlelweni kuya edlelweni. Ngakho namuhla lezi zinhloni ezinkulu ezizihlakani zingaphezulu kakhulu kwabampofu, abantwana abathembekile bakaNkulunkulu. Manje uJuda wathi encwadini kaJuda okokugcina kwe uJuda lapho washo ukuthi bangene ngezinyelela phakathi kwethu, bangene ngezinyelela. Niyabo, yilokho kubangela ukuthi baphumele kulokhu ukuthi ukuthela kwengane abakwenzile. Bangene ngezinyelela phakathi kwethu, amadoda amisela ngaphambili kulokhu kulahlwa.
Drawing us away from the word.
Bangene ngezinyelela phakathi kwethu, basisusa ezwini, besibangela ukuba silahlekelwe ukukholwa ezwini, izindawana zokuzulazula emikhumbi engenase yile. Umoya ovunguzayo wawungaphephetha, futhi bavele bathole insika yenhlangano endala efile emilapho ithi hu, izinsuku zezimangaliso selwedlule, hu, ayikho into okuthiwa ukuphulukisa ngokukaNkulunkulu. Kodwa uma unoseyilwa ngempela kamoya ohlezi phezulu lapho, umoya uyawucotsha futhi unqamule uye kude emazweni abangazi lutho ngawo, kunjalo yebo. Kukubangela ukuthi ulahlekelwe ukukholwa ezwini ngezehlakalo zabo zasekolishi eziphucuzekile. Bahlasele uNowa ngendlela efanayo, bahlasele abantwana bakaNkulunkulu ngazo zonke izikhathi ngendlela efanayo. Nimrodi wazakhela umbhoshongo ukuze abalekele izinhlupho zikaNkulunkulu, kodwa awuhlalanga kade. UNebukadnezare wazakhela umuzi kodwa wawa. UNowa akha umkhumbi, ubungacabanga nje ososayensi ngalezo zinsuku ababengakha isivivane besingeke sisakhe namuhla, babengaqumisa umzimba ngokutetsheze singazi lutho ngalo, izinto eziningi esingakaze sizifunde nokho bayazazi. Ungacabanga nje labo ososayensi bethi wena wakho mdala ngikhombise, singadubula inyanga ngesibonisi irada yethu nezinto, akukho ngisho ichashaza lamanzi phakathi kwalapha nalaphaya, izofika kanjani na? Kodwa uNowa wathi uNkulunkulu uma ethembise amanzi angawabeka amanzi lapho. Niyabo, impela kuningi kakhulu kulabo bantwana namhlanje, laba bantwana abancane abampofu, izihlakani. Wo, buka usuku lwe ngenkathi uJoshafati ehla futhi ehla ezinkundleni zakhe, futhi wahlangana no-Ahabi, futhi u-Ahabi njalo imbazo yokugaya, futhi wathi iRamoti Giliyadi ayiyona yini eyethu na? Wathi impela uJoshua ekwehlukaniseni izwe usinika yona. Wathi kulungile, kodwa niyazi uJoshafati wayeyindoda elungile, kodwa ephumile nje endaweni yakhe. Yilokho okuyinkinga ngendoda amaningi namuhla kwezinye zalezi zindawo zokugcina izidumbu zokomoya. Amaqhwa elengela phansi okokulinganisa ukushisa okukhuluma ngokomoya emashumini ayisishiyagalolunye ngaphansi kuka-0. Ngena lapho futhi uthi ameni noma akabonge uNkulunkulu. Wonke umuntu welula intamo yabo njengeqhudu lehansi, futhi egalaza abone ukuthi kwenzekeni efile efekabili, wahluthulwa ngempande bayakhohlwa. Mayelana langishumayela ngobunye busuku, futhi owesifazane wakhamuluka futhi wamemeza kakhulu. Umfowethu omncane oyibaptist wangitshela ngosuku olulandelayo wathi, bengiwujabulela umlezo wakho kwaze kwaba yilapho lowo wesifazane memeza kakhulu. Wathi, uyazi lokho kwenza amakhaza agijime emhlane wami. Ngathi, futhi uphila ezweni elithule kuno wonke wake waphila kuwo. Uma uye esogweni kuyoba khona ukukhala nokulila nokugedla amazinyo, uma uye ezulwini kuyoba khona ukukhamuluka nokumemeza kakhulu ngazo sonke isikhathi. Ngani ngathi ndoda, uma lokho kwenza amakhaza agijime emhlane wakho, ngathi buyokwenzani lapho ufika ezulwini na? Ngani buyokodelela ukufa lapho ufika lapho? Ngathi uyoba ngaphandle kakhulu kwendawo, ngokuba ngisho ezingelozi ngamaphiko phezu kobuso nezandla zi phezu kwezinyawo zazo, naphezu kwezinyawo zazo, naphezu kobuso zibazo ziyacula, ingcwele 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 iNkosi uNkulunkulu Somandla, ingcwele ingcwele ingcwele. uNkulunkulu uyinto ekhonzwayo, uNkulunkulu ungukukhonza. Ukukhonza uma noma yini engihlonipha ngayo abantu bePentecostali, ngokudedela nokukhonza uNkulunkulu. Yebo. izikhwaka ezinye izihlakani nakho kumujehoshafati wayejwayele kukonza unkulunkulu nangu ahabi futhi ujehoshafati uzobala engumuntu kankulunkulu wacabanga ukuthi into yokuqala kuwukubuza unkulunkulu lokho yinto enhle kwedlula konke wathi sifanele sibuze unkulunkulu o uhabi wathi impela wena wakomkhulu mnumzane nkosi yami yabo mnumzane wena wakomkhulu ngani impela nginekolishi ezansi lapha ligcwele bona phama nginamakhulu amane amahle kakhulu likhona wathi babize bakhuphuke kuthi lakho kwenyuka udokotela PhD LL bonke benyukela lapho nomikhaya weza nabo bonke benyukela lapho hayi umikhaya bonke baprofeti benyukela lapho futhi bathi Profetani futhi nisitshele siya kukhuphukela eRamoti Gileyadi yini lapho uJoshua uNkulunkulu asinika khona lelozwe na futhi baqhubeka bedla futhi babuza uNkulunkulu futhi bakhuleka bayabuya futhi bathi yebo khuphuka inkosi nawe uHezekiah wahamba futhi wazenzela izimpondo ezinkulu wagijima wadabula isixuku wathi ngalokhu lezi zimpondo zensimbi ezinkulu uzoqhubukusha iRamoti Gileyadi uqhubukusha abaFilisti athi ngu aphume ezweni noma Masiriya uzobaqhubukusha bathi ngqunga phandle kwezwe ngalokhu oh manje ake sizindle manje uthi wazi kanjani ukuthi kunjalo na
God gave
bukani lapha uNkulunkulu usinikele lozwe ukudla okulinywa kulelozwe kuyakwa Israel uNkulunkulu wasinika khona ngoJoshua amen bonke bathi kunjalo mnumzane wena wakomkhulu Kuthi isitha sethu ziyazi khuluphalisa ezweni lethu akulungile. Amen. Lokho kuzwakala kahle. Akuzwakali kahle ngokobuhlakani na kodwa niyazi kukhona into efanana lokho eyingayishayi nje indoda kaNkulunkulu ngaso sonke isikhathi. UJoshafat waqalaza wathi ngabe yilokhu konke nakho na? Ngani wathi sinamakhulu amane lapha nganhliziyonye. Ngani isikole zonke siphandle lapha onke amakolishi ahlangene onke alapha akuzange kukhale ngandlela thize lokho kwakuyileyo nzalo yamisela ngaphambili niyabo lapha wathi awunayo omunye futhi na wathi yebo nginayo omunye kodwa ngiyamzonda wathi ukumikhaya indodana ka-Imla kodwa wathi ngiyamzonda ngoba uhlala njalo eprofetha ukubi ngami wo mfowethu unkulunkulu ayibuzise leyo ndoda wathi nazi zonke izinhlangano zethu zonke nganhliziyonye njenge-UN phezulu lapho manje niyazi iphephele lathi uyobopha ukhule kuqala impela bayaboshelwa ndawonye bonke emkhandleni womabandla omhlaba bonke behamba yilapho konke kubophelele khona lokho kunikeza ibandla ithuba lokukhula-ke kulungile thola ukuhlushwa okuncane lapho ungondliwanga kahle nakho konke kufanele kufuqwe ndawonye unkulunkulu unendlela yokwenza izinto niyazi ngakho into yokuqala niyazi lokho konke wathi thumela futhi umthole asimuzwe sibone ukuthi uzothini wathi ngiyalixwayisa ngaphambi kokuba afike lowo mfo akenzi lutho ngaphandle kokungixazisela ngamatshe ngaso sonke isikhathi oh inkosi mayingasho njalo ngakho bathumela ibhodi lamadikoni ukuba limlande ukuba nalo mhlangano ngakho lapho bethola befika bemthola bathi buka mikhaya yazi ukuthini ubukade ukhishiwe enhlanganweni uyaqonda awusekho enhlanganweni nhlobo besifanele sikuxoshe futhi ngiyakutshela manje uyazi futhi ungumisrayeli njengoba nje sinjalo sonke niyazi ukuthi iRamoti Gileyadi ingethu manje ngizokutshela ukuthi wenzeni uma ufuna ukutshela umusa futhi ubuyele endaweni yakho efanele futhi nabazalwane ngiyakutshela ukuthi wenzeni hamba uye lapho futhi usho into efanayo abayisho Fowethu ekho nkothi esihlahleni okungesiso ngaleyo nkathi lolo hlobo lwezinto aluhambisani nendoda kaNkulunkulu umprofethi wayazi ukuthi okwakumqinisa kwakuyizwi likaNkulunkulu wathi kuphila kwenkosi ngizasho kuphela lokho ekubeke emlonyeni wami o amen nakho lapho khona yisho nje manje uma yena omunye uthi lokho engikwenzayo futhi wonke umuntu ubeyozama ukusho lokho kodwa uma ebeka ukuthize phakathi lapho okuphambene nezwi lakhe kwakungudeveli owakufaka lapho hhayi unkulunkulu unkulunkulu ubeka izwi lakhe kuphela bhekani lapho lowo mprofethi efika khona wayazi ukuthi izwi likankulunkulu leza kubaprofethi umprofethi kuthi uEliya umprofethi wayesevele emqalekisile uAhabi ngenxa kaNabhoti futhi wathi izinja zaziyoxhapha igazi lakhe ngakho uNkulunkulu wayengakubusisa kanjani lokho ayekuqalekisile na ngakho uMikaya wathi linda futhi ngizobona ukuthi uthini niyabo uzoba nombono kuqala futhi uqhathanise nezwi kuhlala kunjalo qhathanise nezwi leyo yiyurimi nechumimi kaNkulunkulu ngakho khona ke ngenkathi ehamba wathi nginike ubusuku futhi ngalobo busuku kungenzeka ukuthi wakhuleka ubusuku bonke futhi inkosi iza kuye yamtshela ukuthi athini wehla ngokuso kule laye wathi kubekani nikhuphuke kunjalo kodwa ngibone u-Israyeli ehlakazekile njengezimvu ezingenamelusi yabo wayenzeni na wayeqhathanise umbono wakhe nezwi futhi wayazi ukuthi wayeqinisile ngokuphelele lapho akunendaba ukuthi bangaki labo abayizihlakani abakhulu abaphakeme abaqeqeshwe esikoleni nezifundiswa eziphucuzekile namakolishi Lokho kuzange akuzange kumfiphaze nakancu uMikaya ngani wahlala eqinisiwe ngumbono wakhe wezwi waye lapho ke umunye wabo wamukule emlonyeni wathi manje asisoze sakungenisa inhlanganweni wathi ake ngikubonise ukuthize Mikaya akuna ngqondo yini angikhathali ukuthi kungakanani ukuzindla kukho uma kuphambene nezwi likaNkulunkulu kuphambene nezwi likaNkulunkulu uma kufika isiqhwaga esizihlakaniphi sathi asiwudingi umoya ongcwele asikudingi lokhu kuphulukisa ngokukaNkulunkulu lokho angikhathali ukuthi kubukeka kunengqondo kangakanani uma kuphambene nezwi uNkulunkulu wanikeze sithembiso amen bathi lokho nje kwakungokwaba apostoli kuphela ngiyazibuza nje ukuthi bathathaphi uPetru wathi ngosuku lopentekoste phendukani yilowo nalowo futhi nibhaphathizwe egameni likaJesu Kristu kukho ukuthethelelwa kwezono zenu khona niyakwamukeliswa iziphiwo zikamoya ongcwele ngokuba izithembiso ngesenu nesabantwana benu nesabo bonke ukude ngisho nabo bonke inkosi uNkulunkulu wethu eyakubabiza amen ubaba apostoli nje kwawo wonke umuntu obiziweyo ya Ungasilaleli leso siqhaga niyabo sibambene iBhayibheli liyasho lapha hayi nenyama negazi asizami ukwepula lokho okwesekela unyawo eringini yokubambana nenyama negazi kodwa sizama ukwephula okusekela inhliziyo komoya obambe abantu wangena enqubweni yabo enhliziyweni yabo ubenza benze futhi basho izinto engalungile impela ngangivame ukuyaze ngangingothanda ukushaya isibhakela qobo lwami ngitshele ngaba nokungahlulwa kwi-Bantamweight Championship kwezifunda ezintathu ngangivame ukubuka abafo beza eringini nazo zonke izinhlobo zezinto ezifekethesiwe ngonke okufekethisiwe kulenga kubo lokho kuzange kubenze izilwi ngesinye isikhathi lokho kwakungokuzenzisa lokho kwakungahlanganise lutho nawe uma ubungenawo amandla afihliwe lapho ukuze uphule izibambo futhi yileyo ndlela esizama ngayo ukuletha amabandla ethu namuhla ngemibhosho ngephakeme kakhulu amabhentshi amahle kunawo wonke izixoxo ezigqoke kahle kwedlula bonke lokho kwepuli okusekele unyawo qhabo kuthatha lawo mandla afihliweyo kamoya kaNkulunkulu lelozi phakathi lapho ukugqabula ukubamba kunjalo njengoPetro wayenjalo waye kahle ngenkemba yakhe ngenkathi uJesu engena enkathazweni wahosha inkemba yakhe wayengawisa noma kanjani futhi anquma umpristi omkhulu indlebe yenceku yakhe ngenkemba kodwa lapho kufika ekubenini sibindi sobuKristu sangempela wayengenaso yebo kodwa isibindi sokomoya waphika izwi elenziwe inyama emi phakathi kwabo ngqo wayekahle ngekemba yakhe kunjalo wayengakwazi ukulwa kwababili ngezivumo kholo kahle njengoba noma ubani ubengenza kodwa yena uma sekuze kubeni nesibindi ngokukamoya wayengenaso ngakho wehluleka khona lapho manje ngani wayazi into yonke kuphela isivumo kholo sakhe kodwa mfowethu emva kokuba esenyukele Pentecost wahloma zonke izikhali zikaNkulunkulu manje mbhekeni usengumuntu ehlukile manje usehlome zonke izikhali kwakuyini na lelozwi ayihambe nalo lelikuye limshisa ngomlilo enyameni yakhe nasemphefumulweni wayefake zonke izikhali zikaNkulunkulu lezo yizikhali ezihlinzekwe nguNkulunkulu wayenempaphathizo ecwaliswe ngomoya ongcwele Kuyini na uNkulunkulu uzenza abe khona njalo ebuthweni lakhe uQobo uNkulunkulu ngosuku lePentecost wathumela phansi izikhali ezigcwele zikaNkulunkulu zebuthe lakhe lowo kwakunguye uQobo phakathi kwenu useyizikashana izwe lingabe lisangibona nokho niyongibona nina ngokuba ngiyoba nani ngibe kini kuze kube sekupheleni kwezwe uJesu Kristu nguye izolo namuhla naphakade uMathewu amashumi amabili nesishiyagalo mbili kulungile ukuthi unakho unathi ngithi leso izikhali nguye uyizwe futhi ungumoya ongcwele nomoya ongcwele ukithi oyizwe nenza isithembiso sibonakaliswe lesi sithembiso uKristu uyizwe futhi uyalibonakalisa umoya ubhilise izwi wenza ingamanye amazwi uyimpuqupuqu othumela inhlamvu iphume lapho nakho njengoba kwakuyimpuqupuqu ngenkathi uDavide ehlangana noGoliyathi lento yimane enetshe phakathi wayenendawo eyodwa kuphela ayezoshaya kuyo futhi lokho kwakuphakathi lapho ngo okunye kwakho kwakuhlomile kodwa uNkulunkulu wangena kulowo moya.
What was it? He had 5 stones and a slingshot.
Wakuyini na wayena matshe amahlanu nendwa imane buka KHOLO JESU.
Here he comes.
Nangweza kukhona into elungise lela kwenzeka ngoba nanto izwi isithembiso namandla okulijikijela. Yilokho esikudingayo namhlanje ngumuntu ozothatha izwi likaNkulunkulu ngamandla kamoya ongcwele emva kwakhe ukulicindezela liphumele lapho kuthi alibuke lifezeka. Lelo yibuthe likaNkulunkulu. Amen. Izwi lakhe lomlilo ibuthe lakhe lonke lembethe obukhona bakhe obuhlala bukhona phakathi lapho. Lihamba nathi ngizohamba nani ngibe kini akusinini nikhulumayo. Baba uhlala kini wenze imisebenzi.
He presents his army.
Ebuthweni lakhe wethule ibuthe lakhe ngesimo sezikhundla ezinhlanu okokuqala abapostoli abaprofeti abafundisi abelusi abavangeli lelo ibuthe lakhe lawonga amasosha akhe lawonga amasosha akhe bonke benombabathizi kamoya ongcwele elindile phandle lapho ukuhlangabezana nesitha kunoma yiziphi izinkundla esiza kuzo ukuhlangabezana nesitha ngezwi likaNkulunkulu. Amen. Ilona lawo esekela omunye kanye naye uKapteni ni oyinduna hayi phandle lapho ngaphambili phezulu lapha ngaphezulu emuva ngemuva kodwa phakathi kuzo. Amen. Ibuthe lelo ukuqinisekisa ukuqinisekisa ini ukuvuka kwakhe ngobufakazi bemisebenzi yakhe ngokukaJohane weshumi nane ishumi nambili uJesu wathi okholwa yimi imisebenzi engiyenzayo mina naye uyakuyenza kuyini na nguNkulunkulu ebandleni kulezi zikhundla ezinhlanu ezamiselwa ngaphambili esekela lonke izwi alisho ngomoya ongcwele uQobo lwakhe phakathi lapho okuyizwe libonakalisa ufakazisa ukuvuka kwakhe ufakaza ukuthi uyaphila zonke ezinye izinkolo zifile izimo zazo zifile inye kuphela eqinisileyo futhi leyo ubuKristu ngoba uKristu uphila ebandleni likaKristu. Amen. Enza amazwi akhe abonakaliswe ngokuba uyafana uma kuyizwe lifanayo liyokwenza izinto ezifanayo futhi likhombise imisebenzi efanayo nezibonakaliso ezifanayo uMathewu amashumi amabili nesishiyagalombili usho njalo ibani nebuthe lakhe phakathi kwabo libalonde cabanga ngakho ujenene wezwi omkhulu ukunqoba phakathi kithi ungenzeka ukuthi nginigcina isikhathi eside angifuni kunikhandla kodwa bukani abantu ekhaya bajwayele ukuhlala amahora namahora lapho sifundisa ngizozama ukunqamula imizuzu embalwa nje angifuni ukuba niphume ngifuna ukunikhulekela ngaphambi kokuba nihambe ngicabanga ukuthi lokho kubaluleke kakhulu kini kuna noma yimuphi umugqa womkhuleko niyabo impela kunjalo manje uma nje nizolalela niyabo ujene nonqoba yomkhulu owedla futhi wenziwa izwi lenziwa inyama lathatha lelozwi futhi lanqoba usathane kuye yonke inkundla futhi lathi dilizani leli thebeli ngizolivusa ngosuku lesithathu futhi ngani na uDavide zini washo lokho angiyikuvuma ongcwele wami wami abone kubona kanjalo angiye kushiya umphefumulo wakhe esokweni futhi wayazi ukuthi leso kwakuyizithembiso zisodwa sikaNkulunkulu ukuthi wayezovuzwa futhi wathatha lelozwi futhi wayesefa nalo futhi azi ukuthi lelozwi lalifanele lifezeke alikhona elilodwa izwi uNkulunkulu alithembisile ngaphandle kwalokho okuzofezeka wathi kuyodlula amazulu nomhlaba kepha izwi lami aliyikwedlula sonke isithembiso siphelele futhi kuleso sithembiso sisodwa embhalweni angiyi kushiya ungcwele wami yabone kubola angiyi kumvumele ukuthi yabone kubola kanjalo angiyi kushiya umphefumulo wakhe esogweni manje uJesu wayazi ukuthi kubola kungena emzimbeni emva kwamahora angamashumi ayisikhombisa nambili ikhala liwela phakathi umngcwabi uma ekhona uyokwazi lokho manje ukubola kuhlala emzimbeni futhi uDavide wathi ngomoya ongcwele indoda ephefumula ulele izwi lenkozi liza kulo mprofeti wathi angikushiya ongcwele wami abone ukubola futhi wayazi ngaphambi kokuba ingabuza naye lilodwa libole wayeyovuka aphume ethuneni ngani na wayeyizwi eqiniswe ngezwi futhi wavuka wanqoba ukufa isihogo nethuni futhi iqobo lwakhe ubuya ngesimo sikamoya ongcwele ukuze aqinise impi yakhe yalolu suku lokugcina kulokhu kudlasela kukhulu lapho lezi zikhwaga izinkulu eziyizihlakaniphi zivuka zizindla ngokumelene nezwi kodwa angikunishiye nizintandane ngizobuya futhi ngibe nani kini futhi wathi ngizokhuleka kubaba uyonithumelela omunye omduduzi ongumoya ongcwele uyohlala nani kuze kube phakade kuyini na izwi umbayimbayi kankulunkulu esidalweni singumuntu ubonakalisa ukuvuka cabanga ngakho lowo mnqobo omkhulu wanqoba konke ukugula wanqoba zonke izinkoleloze wanqoba zonke izikhwaga wanqoba konke okwakufanele kunqotshwe emhlabeni wafa wanqoba izihogo wanqoba ukufa wanqoba ithuna wanqoba imikhathi wenyukela kweliphezulu wabuya esimweni sikamoya ongcwele futhi singaphezu komnqobi ngaye osithandayo amen like a mighty army yega ibutho njengebutho elinamandla kumasha isocial ingumkristu amen ukunqoba okukhulu kithi hayi mina usevele ukunqobile angisadingi ukwenza utho kodwa ngimkholwe nje futhi ngihambe ngiqhubeke yebo mnumzane ngokuba uvukile umoya wakhe ukithi unqobo omkhulu ubukhona bokuvuka bukithi sivukile ezintweni zezwe ekungakholweni nezivumokholo zayo kukristu ophilayo niyabo ngawo wonke amandla esitsha anqotshiwe ngisho nokufa uqobo kunqotshiwe isihogo sinqotshiwe ithuna linqotshiwe konke ukugula kunqotshiwe amen hayi mina umnqobi wanqoba hayi lokho engiyikho lokho ayikho amen ukuphi yena na kimi ngedlulile kufeni ngangena ekuphileni omunye wathi pili uziphathisa okwesithutha awu mhlawumbe ngiyizwa kodwa ngizizwa ngingcono ngale ndlela ngiyeke nje kunjalo phakathi lapha nginokuphila phandle lapho ngangifile ngingcono kakhulu ngiphila namuhla amen wo ngiyakuthanda angahambi phambi kwethu uhamba ngaphakathi kithi kwaqubuka umlilo omkhulu wehlela eJeffersonville lapha kunge kudala ifawu ami noma inkampani yaqala kusha futhi bathumela futhi bathola umnyango wezicishamlilo futhi umnyango wezicishamlilo wase Jeffersonville umile uzungezile njengomfana onepipe elincane induna izilazula lapho nesigazu njengejongozi lase Texas elinqindwe izimpondo ihamba izungeza lapho ithi thelana amanzi amancane phezulu lapha pafo 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 thelana amanzi amancane phezulu lapha bafana wozani wozani wonke umuntu uyabona ukuthi wayeyinduna Chelana manje amancane phezulu lapha. Awu bathi sifanele sithole omunye omnyango wezicishamlilo. Yena abenele wathi ngiyele zansi eClarkville nampa beza papapa. Bakhuphukela lapho naleyo nduna yaphuma yaxhawulana nenye induna abehleniphana. Futhi ningaba kanjani nokukholwa lapho nihleniphana? Hey indoda ethile enkulu umbishop umfo omkhulukazi igosa Lutshe singabafowethu nodadewethu kuKristu Jesu. Alukho lutho olukhulu phakathi kwethu, yilokho okungithi okukhulu. UNkulunkulu, uMoya Ongcwele, ngithina zonke okholwayo, nekho ababhishobhi abakhulu abangcwele, nofati abangcwele, ngumoya ongcwele osebantwini, yebo. Ngakho-ke nakho ubuze lo mnyango wezicishamlilo waseClarksville. Sawubona kusihla bhishobhi, haha. Yebo, kanjalo isakhiwo zasha zangqongqa. Emuva kwesikhathi bafonelela uyivili mfowethu, babe nokuthile ngalo nkathi. Ngingavele ngime lapho manje futhi ngibone lelo huku lelada linqamula lapho, futhi bona behambisana lapho bethi phula lelo fastela, thela amanzi amancane lapho. Ngenkathi leyo luvili ibuthi likhulu eliqeqeshiwe lezicishamlilo likhuphukela lapho, bayaluzisa lelo loninga lapho emgwaqeni mfowethu, bahlanza ingxenye yomgwaqo lapho bephenduka. Ubani owayesekupheleni kwelada na? Babenelifti enamandla eyaliphonsa phezulu. Ubani owayesekugcineni kwelada na? Induna yomlilo oqobolwayo. Amen. Lapho bona yayiphethe ipayipi esendleni sayo nembazo ngesinye isandla, yathi liyake lihambe. Futhi badonsa leso sigwadlulo. Ubani wahamba kuqala na? Induna yomlilo. Lapho lishaya odongeni, yathatha leyo mbazo ngaphambi kokuba ilade lincike odongeni, yayishaya efasiteleni, yathi wozani bafana, hayi khubekani bafana, wozani bafana. Haleluya! Lokho Kristu akwenzile, izwi lafika laphila njengomuntu, lanqoba ukufa izondo ithuna, lizange lithi khubekani, yathi wozani, nginani. Umlilo waphela ngokukhulu kushesha. Ilokho okuyikho umnqobo omkhulu. Asidingi amahlelo amakhulu ayisiqhwaga ayisihlakane. Ngisonte ebandleni elikhulu kunawo wonke edolobheni Mpedo, ngisonte kwelincane kunawo wonke, kodwa yilo lelo. Sengibe semndenini wakwaBranham iminyaka engamashumi amahlanu nantathu. Angikaze ngicele ukuba ngijoyine umndeni, ngazalwa nginguBranham. Kunjalo, leyo ndlela ungumntwana kaNkulunkulu ngayo, uzalwa ungumntwana kaNkulunkulu ngokuzalwa okusha. Induna eholayo kuzo zonke izimpi, induna yethu enkulu ihola indlela ebuyele ekhaya. Lapho izizwe, lalelani manje sengivala, ngenkathi izizwe lapha kungekudala ziqala ukunikeza isigqoko sokuvikela sebutho labo, manje babazi ukuthi kwakuzodingeka basisebenzise, abazi ukuthi kuzoba namabhizela andizayo, ngakho babazi ukuthi babefanele basisebenzise. Wo, kungase kungabonakali kudingekile kangako ekuqeqesheni, kodwa fowethu, uma ususenkundleni yempi ufanele ube naso. Lapho beqeqesha amasosha, uma likhona elilapha, ngicabanga ukuthi umthwalo ongamaphawundi angamashumi ayisishiyagalolunye abawubeka emhlane wesosha elincane elingaqeqeshiwe, baliqalise phandle lapha futhi licishe lijuluke life qobulwalo. Ekuqeqesheni alicabanga ukuthi kodingekile, kodwa linda nje kuze kufike isikhathi. Lizodinga konke okukulowo mthwalo, lizojabula ukuthi libe nawo. Yebo, mnumzane, lilifanele libe nawo, futhi lizojabula ukuthi baliqeqeshile ukuthi likusebenzise. Futhi ngakho manje uNkulunkulu azi ukuthi lolu izinsuku zokugcina kuyofika izikhwaka eziyizihlakani, kuzofika yonke into enobuhlakani, zonke izinhlobo zesitha ezinamandla okuzindla, ukuzama ukufakazisa ebandleni ukuthi izinsuku zezimangaliso seledlule. Nakho konke lokhu uNkulunkulu upakishile empaphathizweni kamoya ongcwele. Ngani na? Ukukhuluma ngezilimi, ukunyushwa kwezilimi, iziprofetho, iziphiwo nazo zonke izinhlobo zezinto. Bangabonakala benesihluku ekuqeqesheni, kodwa mfowethu, ekhaleni lempi zonke zizofanele zisetshenziswe. UNkulunkulu uhlomisa amasosha akhe ngakho ngqo okuzosetshenziswa. Amen. Oba ngahle bathi vele ufunde isayense ephathelene nengqondo, lokho ngeke kusebenze. Qaba mnumzane, lokho kuzace njengomhluzi owenziwe ngesithunzi senkukhu ebulawa yindlala. Ngakho lokho akubuhle. Sifanele sibe namandla kaMoya Ongcwele eza phezu kobuntu nazo zonke iziphiwo zokomoya ezizishiyagalolunye ezihlezi kuye. Oh, wena uthi angithandi nje ukwehlela lapho, angithandi ukukhuleka ubusi bonke, angithandi uku awu khona-ke uzobulawa phandle ekhaleni lempi. Hlala lapho nje uNkulunkulu aze akuhlomise ngobhaphathizo kamoya, khona-ke yonke into oyidingayo kulelizwe noma ezweni elizayo kuhlala kuwe ngqo. UNkulunkulu ohlakaniphe kakhulu wayazi ukuthi ayihlomise kanjani impi yakhe, wayihlomise ngobhaphathizo kamoya ngcwele, yilokho impela akuthumela ngalezi zinsuku zokugcina. Wayazi ukuthi sasifanele sibe nakho. wayazi ukuthi abantu bayozinda bayofunda lebizwi lapho selishicilelwe lapha okwakuzokwenzeka futhi namuhla sitshela abantu bethi awu manje uphi lowo nkulunkulu womlando na uphi lowo nkulunkulu owawela ulwandle lobomvu na uphi lowo nkulunkulu owaphulukisa abagulayo na bazama ukuthi kubuyile kusiza ngani kunikeza izinyoni ezicwilayo amavithamini futhi uyenze ibe namaphiko amahle aqinile futhi uyigcine ekhejini na abazama ukukwenza ngabantu babaphakele zonke izinhlobo zamavithamini yalokhu lokho nokunye futhi into yokuqala niyazi babatshele bonke ukuthi izinsuku zezimangaliso aselwedlule uvalelwe entweni encane lapha phansi ngamanga uKristu unguyezela namuhla naphakade uNkulunkulu wayazi ukuthi kwakuyothatha ubhabhathizo kamoya ongcwele ukufakazisa izibonakaliso zakhe zosuku lwakamuva kunjalo wayazi ukuba ufakazi ophumelelayo njengomkale wethu enobusa angilibizi igama lakhe ngoba akulungile lokhu kuya ethepini kodwa umngane oligugu umfowethu elungileyo uhlobo luthi ehlela esodoma ngalitshela ngobunye ubusuku ngenkathi yasendiya niyazi ukuthi ngikhuluma ngubani lowo mbhishobhu wamandiya wamphonsela inselelo ukuthi yayingekho into efana nokristu ngakuyinkolo eyenziwe ngumuntu wathi ngizothola abantu abangamashumi amathathu ngapha abagulayo futhi uthathe amashumi amathathu ungalapho ngizophulukisa oyedwa njalo lapho uphulukisa oyedwa futhi ibhayibheli lakho lifundisa ukuthi kuzophulukisa futhi lo mvangeli omkhulu othize wathi izinsuku zezimangaliso selwedlule ubengeke enze into enjengaleyo ngiyacabanga njengoba u-Eliya asho ngaleso sikhathi kungani ungathumelanga na uma ungabanga nakho ukukholwa kokukwenza kule nqwaba yabo lapha abanakho womfowethu kungenzeka ukuthi ngehluliwe kodwa angizange ngivumele lowo mphiki inkolo ame lapho noma lowo ongakholwayo kuthi futhi yahlekise ngezwi likaNkulunkulu uma bengingadingeka ngehle ngokunqotshwa ngabe ngehlile ngethemba izwi likaNkulunkulu njengoba abantwana bamaHeberu bathi uNkulunkulu wethu unamandla okusikhulula kulomlilo kodwa noma kunjalo sisoze sikothame kulezi zivumokholo kunjalo udinga umoya ongcwele ukuzocindezela phandle lapho kungani engashoko lokho ngenkathi esendiyena akashoko ngani lokho ngenkathi leyo ndoda eyimpubuthe yenyuka ngophambi kukaKing Nehru lapho futhi yenyuka phambi kwalabo bantu futhi wafakaza ngokuba yimpubuthe ngokuphelele ekolishi lamamethodist futhi waphulukiswa futhi waphiliswa ngokuphelele msamo bayazi ukuthi yini okumele bakuphonsele inselelo nokuthi yini abangafanele ngokuqinisekile bayenza bacabanga ukuthi banethuba usathane uyakwazi lokho kuzindla nokuthi ukuzindla kulele kuphi yebo mnumzane ukuba ngufakazi osebenzayo ukuvuka kwakhe wazi ukuthi kwakuzothatha umoya ongcwele ngoba umuntu angeke enze lezo zinto wahlomisa impi yakhe ngomoya ongcwele ukwenza lezo zinto ukwazisa izimfihlo zenhliziyo njengoba ethembisa angeke ukwenze lokho nganoma iluphi uhlobo lokuqeqeshwa ufanele ukwenze lokho ngobhabhathizo kamoya ongcwele isikhali sikaNkulunkulu futhi lokho ngokukhanya kwakusehlwa ukwenza amaHebheru eshumi nantathu isishiyagalombili abe iqiniso bekuyothatha kungaphezu kokuqeqeshwa ungafunda amagama futhi ufunde amagama futhi ufunde amagama futhi usoze kwakufeza uze ube nomoya ongcwele lapho ukubonakalisa lokho lokho ngokukhanya ukuhlomaza zonke izikhali zikaNkulunkulu hayi nje ingubo kuphela ugqoke futhi uthi udume kuNkulunkulu ngitshele umoya ongcwele khona ke ukhwefa wonke amandla angaphandle kwempembe wenzi kahle ufake eminyakazweni ufake kukholweni wenze unyakaze wenze ukuthize hlobani izikhali zonke zikaNkulunkulu ukuba niphume futhi nimelane namaqhika kadevel lapho ethi uJesu Kristu uyinkolombo mbulo kade efile isikhathi eside ayikho into enjengalena ayikho enjengaleyo nezinsuku zezimangaliso selwedlule ume lapho nompapathizo kamoya ongcwele futhi ufakazise ukuthi uyiqiniso udumo ucabanga ukuthi ngiziphatha ngokuxakile na mhlawumbe nginjalo ngilahlekelwe umqondo wami ezweni futhi ngawuthela kuKristu mawube kini lo mqondo owakuKristu thatha umpapathizo kamoya ongcwele zonke izikhali zikaNkulunkulu hayi nje ukuxawula umshumayeli ufake igama lakho encwadini noma uthathe isinkwa ikosha futhi usigwinye nompristi yaphuze iwayini akusiko lokho kodwa mfowethu jo kuhlala lapho kuze kufike umoya ovunguza kamandla ogcwalisa bonke ubuwena ukhipha konke kungabaza kwakho ukhiphe zonke izivumokholo zakho ukhiphe konke okunye futhi ufaka izwi lapho namandla kaNkulunkulu emva kwalo ukulesekela udumo ngizizwa ngikahle ngempela amen uNkulunkulu washo njalo ngumoya ongcwele hayi nginokuyinqaba futhi lapha kodwa angizukukusho mfowethu izikhali zonke zikaNkulunkulu ngompapathizo kamoya ongcwele nezwi emva kwawo futhi uma noma ubani ethi kunomoya ongcwele futhi ephika izwi elilodwa lalilokhu khona ke akusiwo umoya ongcwele umoya ongcwele walobala libhayibheli futhi wathi oyosusa noma yini kulo noma fake noma yini kulo okufanayo kuyosuswa ingxenye yakhe ikhishwe encwadini yokuphila umoya ongcwele uqonde izwi kuphela ngoba lelo yizwi lakhe futhi angeke abuyele ezwini lakhe uzofanele aligcine izwi lakhe amen umunye wathi sinomoya ongcwele futhi asikholelwa ezibonakalisweni khona ke ngofakazela ukuthi awunawo amen noma ngubani ongabiza amandla kaNkulunkulu okubona okufihlakele nabaprofethi nokunye nokunye ngezinsuku zokugcina ukufunda ingqondo noma kuthize kuzalwa ngutevele ngeke kube ngokukaNkulunkulu kuphambene akuyiqondi irimi nethumime noma yini eqondayo kulokhu bese ibanika emuva iqiniso nguNkulunkulu amen
oh I love him
Wo ngiyamthanda ulapha lelozwi elidala akukho lutho okuletha ukukholwa njengezwe zonke izikhali zikaNkulunkulu amasosha akaqeshiwe uJesu washo phakathi lapha imisebenzi engiyenzayo mina niyakuyenza nani yiqiniso lelo na wazazisa kanjani yena uqobo uMesiya na ngokwazi ukwahlukanisa yona kanye imicabango eyayisezingqondweni zabo wakukhuluma kanjani etestamenteni elisha na yona kanye imisebenzi engiyenzayo mina nani niyakuyenza amaHebheru sathuko sesine wakucosha futhi wathi izwi likaNkulunkulu libukhali kunenkembe sikahlangothi zombili lihlaba kuze kube semkantsheni wethambo namalunga nokunye nokunye nomahluleli wemicabango esenhliziyweni haleluya uJesu wathi njengoba kwakunjalo ezinsukwini zikaLodi kuya kuba njalo kufikeni kwendodana yomuntu ngenkathi uNkulunkulu ezazisa kumuntu wafulathelisa umhlane wakhe kanjena ezethamelini futhi wayefulathelise umhlane wakhe kowesifazane futhi washa ecabanga ngakho ngaphakathi lelo yizwi likaNkulunkulu iqiniso likaNkulunkulu bantu ungahle ucabange ngoba zihlezi lapha abantu abancane abangamakhulu amane noma amahlanu behlezi sekuweni kule ntambama kuncane kakhulu kubulane uNkulunkulu akakaze abuthane nezixuku ezinkulu lapho kuhlangela ababili noma abathathu ngegama lami ngizoba phakathi kwabo lokho akusho ukuthi wena othe awusihlangane egameni likaJesu lokho akusho ukuthi empeleni ukuKristu izwe lifile kuwe futhi ufile ezweni noKristu yaphila kuwe ulapha ngaphandle kwethunzi lokungabaza ngiyambona ehamba phezu kwezithameli manje amen uyangimisa kholwa nje kuthiwa ningawe ninekazi na angikwazi uhlezi lapho nokwethuka izifo ezilakanyeneyo inkathazo yezibilini uyakholwa ukuthi uNkulunkulu kuphulukisile na akamisa isandla sakho uma uzokwamukela hamba ngendlela yakho ininikazi lehlezi emva kwalo ngo lapho ya yisilonda esingaphakathi uma ungakholwa uNkulunkulu uzokuphilisa ungakungabazi ukholwe ngayo yonke inhliziyo yakho futhi uNkulunkulu uzosisusa isilonda esingaphakathi yakukholwa na sisemlenzeni wakho wesekudla kholwa ngenhliziyo yakho yonke uma kunjalo phakamisa isandla sakho kulungile ngibaza sifazana ngikaze ngibone empilweni yami uma siyizi hambi bayizelisa isandla sakho kanjalo niyabo kuyini na nguKristu izikhali zonke zikaNkulunkulu lalela izwi linkemba futhi yinye kuphela into engalwa nesitha leso yesandla sokukholwa ukubamba leyo nkemba lapha kunge kudala indoda yathi iphuphe udevele lokho ethi bu bu futhi yayigxumela emuva futhi udevele wayeyanga ukuba mkhulu futhi yona iyanga ukuba ncane yayazi ukuthi yayifanele ilwe naye ngokushesha noma kamuva ngakho yadumela izwi futhi ngaso sonke isikhathi udevele wayethi bu yathi bu emuva ngqo nodevele wabancane
that's what it is it takes a hand of faith the whole
Ilakho kuyiko buthatha isandla sokukholwa ukubamba izwi likaNkulunkulu haleluya Uthiwa ningawe na unezihlobo sinohlangothi kunjalo akunjalo na ya uyakholwa ukuthi sizophila na yiba nokukholwa nje wena uthi ubumbuka kulungile ukukhona kwesilisa nowesifazane abahlezi emva kwami indoda inesimo segazi isifo sabathambo umkakhe ehlezi eduze kwayo unenkathazo yendlala yegilo nkosikazi nomnumzane rada kholwani ngenhliziyo yenu yonke futhi uNkulunkulu uzoniphilisa uma nifuna ukukholwa uyakholwa mnumzane na angibazi uma ziyizihambi omunye nomunye phakamisa isandla zakho nebo nakho lapho khona kuyini na zonke izikhali zikaNkulunkulu haleluya ngiyamthanda ngiyamthanda ngoba wangithanda kuqala wangithengela insindiso lokho kukubhashisile mnumzane ubungazi ukuthi ubunalokho kukholwa okungako kodwa bendimi lapha ngibuka lokho kukhanya kuhambahamba ngicabangile uma ngifulathela bazobona ingelosi efanayo eyayihlala imuva lapho futhi yehla futhi yazibonakalisa futhi yatshela lokho abantu ababecabanga ngakho ethendeni ibingazi ngempela ukuthi ubungubani nokuthi yini ngawe ngiphonsela inselelo noma ubani phakathi lapho kuba kholwe into efanayo haleluya amandla kaNkulunkulu zonke izikhali zikaNkulunkulu lonke izwi likaNkulunkulu lisongelwe kuwe umnqobi omkhulu wo ungumnqobi onamandla selokhu adabula iveli kabili lokho ngokuthi hayi ukubela umuntu oyedwa kodwa wonke umuntu noma ubani othandayo angeza emva kweveli manje anambithe futhi ame enkazimulweni yeshekhina amene abe nobupristi bobukhozi lapho bebuyele muva lapho babekwazi ukunambitha lapho ababe nebhodwe eligcwele igalane lasekuqaleni eligcwele imana eyawe ekuqaleni yayi igcinelwa ubupristi kuphela siyakwazi lokho kodwa manje iveli selidatshuliwe hayi ubupristi kuphela kodwa sonke singaba ngabapristi basebukhosini ngena futhi unambithe imana yasekuqaleni uhlobo olwawa ngosuku lwepentekoste imana yebandla umoya ongcwele izikhali lokho esiqinisiwe hayi ngemfundo yobuhlakani iziqu zobudokotela kodwa siqiniswe ngombhaphathizo kamoya ongcwele ukufakazisa izwi likaNkulunkulu liyiqiniso utumo haleluya unguye izolo lamuhla naphakade uyakukholwa na masimculele ngiyamthanda ngiyamthanda ngoba wangithanda kuqala wonke umuntu manje uyamthanda na phakamisa isandla sakho Anijabulina anijabulina siphe elithi phambili mabutho ngamaKristu fowethu ngemashi 4x4 uma uthanda kulungile ho he ho asesukume manje
Awuna mahloni ngaye unawona uPaul wathi angina mahloni ngevangeli lika Jesu Kristu ngokuba lingamandla kaNkulunkulu ensindiso Hosanna hallelujah 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 Kimisana uNkulunkulu wethu Kimisana uNkulunkulu wethu
The church of God Brothers, we are trained. Oh, we're the saints have tried. Oh,
wonke umuntu manje liculeni. Ningathanda ukujoyina na indlela kuphela ongajoyina ngayo ngokuthi uzalwe manje into enkulu ivuliwe lapha ialtari likaNkulunkulu kukhona indawo emthonjeni noma imuphi umuntu olapha angathanda ukujoyina lezi zikhundla kule ntambama lokho kuzobeka eceleni zonke izivumo khona eziphambene neBhayibheli wonke umcabango phambene neBhayibheli yonke imfundiso ephambene neBhayibheli futhi ngokukholwa wenyukele lapha futhi uthi ngiyemukela uJesu Kristu phezu kwesisekelo segazi lakhe elichithe nginelinezwi lakhe ngiyakutshela ukuthi ize uzokwenzeka kuwe khona lapha futhi uzoqiniswa ngamandla kamoya ongcwele ayikho indoda enelungelo lokuzibiza ngomshumayeli ize izitholele lezo zihlabathi ezingcwele uMose wayeyisihlakaniphi njengoba wayengaba njalo wayenamandla ulwazi lwezi wayesazi isikhundla sakhe wayazi ukuthi wayengumprofethi yonke into kodwa aze yahlangene noNkulunkulu kulezo zihlabathi ezingcwele emuva lapho akukho sihlakani esasingake sikuchaze sikususe kuye wayekhona ngenkathi kwenzeka akekho umuntu onelungelo lokubiza uNkulunkulu kuze kuba usufike kuleyo ndawo engcwele lapho kungekho sikhwaka esiyisihlakani esingake sithinte wayilapho ngenkathi kwenzeka akwenzi mehluko lokho abangakuchaza uyazi kwenzeka wo udumo uyafuna ukusijoyina ngenkathi sisaxilaleli kanye futhi na wozani nizungeze ialtare singajabula ukunikhulekela ngaphambi kokuba siqale umugqa womkhuleko kulungile fowethu futhi phambili mabutho angamaKristu wozani manje sijoyineni ukubiza kokugcina uma nifuna ukuza wozani manje
If you haven't been 45,
uma ungaqiniswanga ngumoya nangezwi.
Christ the royal man, great conqueror, who leads against the unbelievable reasonings.
Onward into battle, see his banner gone.
Bangake phakathi lapha osevele ekulelo butho asebevele begcwaliswe ngomoya ongcwele bekholwa lonke izwi likaNkulunkulu abaziyo ukuthi liqiniswa na babo wethu esezulwini angazi ukuthi ngiyophinde ngibuyele nini kulolugu futhi ukuze ngibone laba bantu ngithemba khona maduze futhi kodwa babo esezulwini ngiyakubonga ngalobu bufakazi obukhulu ubusuku emva bobusuku isimangaliso emva kwesimangaliso sikaNkulunkulu ongaziwa nongabonakali imisebenzi phakathi kwabantu ngezinto ezingaziwa abangazi lutho ngazo ukumbona ezibonakalisa futhi enze baziwe ubuyena bakhe lapha efakaza ukuthi akafile kodwa uvukile ethuneni ngiyakhuleka baba wasezulwini ukuthi uzonikeza lona abantu amandla onke okuphoqa kamoya ongcwele ukuze bakwazi ukuba ngofakazi phansi naphezulu kulolugu ngezinsoko zokugcina ngokubaqiniso onkosi noma imuphi umuntu onezimo zakhe ezifanele zenqondo uyazi ukuthi sisesikhathini kuphela wonke umfundi weBhayibheli uyakwazi umhlaba uyakwazi ososayensi bathi sekusela imizuzu emithathu ngaphambi kwamaphakathi kwamabili ihora elishayayo lilapha futhi wethembisa ukuthi ngalolu suku okuyokwenzeka siyafunda encwadini yesambulo kulonyaka webandla laseLavdikeya ukuthi izikhwaka eziyezehlakani zangena futhi zafuqa uKristu wathi ngqu waphuma ebandleni lakhe futhi wayeme ngongqotha eminyango wendlu yakhe yokuqobo ezama ukubuyela phakathi uNkulunkulu hayi omunye noma omunye unyaka okwake kwaba njalo kodwa kukulonyaka lonyaka obuhlakani kodwa namasosha akho efakwe amahanizi inkosi ihawu esihlango esiqoqo sezivikelo izwi futhi simikule ntambama njengeqembu eliyingcosana ngesibalo kodwa wo uNkulunkulu silolonge senze usiphuce susa ukungakholwa nezinto zezwe kithi kuze kube lapho uKristu efika uzokwenela kahle ebandleni lakhe ngokuphelele ohlelweni lwabo ngokuba kuyoba uhlelo lukaMoya Ongcwele ukuholwa nokunyakaziswa nezenzo zikaMoya Ongcwele lapho kufika uKristu siphe khona baba egameni likaJesu ngiyakhuleka amen ningahlala phansi umsizwala nje ngizocela wonke umuntu manje onamakhadi omkhuleko lapho ngokwejelekile umvangeli ufika edolobheni bathola ukuthi bathe awu umshumayeli nje le ndawo kuze kube umfowethu uBrenham umfowethu uRoberts omunye akuthathi lokho kuthatha lamadoda futhi ngizowacela ukuthi angesize ngikhulekela abagulayo kule ntambama nizobona ukuthi ize kwenzeka futhi kulungile kulungile bangaki abanamakhadi omkhuleko na phakamisa isandla sakho kulungile ngifuna nime umugqa phansi ngale ndlela khona phansi kulesi sikhala sezihlalo lapha futhi nize nizungeze ngapha wonke umuntu onamakhadi omkhuleko kwenze emuva kokuba sesiqalile qhabo ngizobathatha njengamanje namakhadi abo kuqala manje yimani umugqa khona lapha ngifuna abazalwane bami beze lapha nami nje nonke uzobakhulekela iBhayibheli lathi uJesu wathi namazulu nomhlaba kuyodlula kodwa izwi lakhe lingehluleke manje lalelisisane bangane uma ningakukholwa lokhu nihamba kulowo muqa nje ngeze ngifuna ukunibuza kweziningi izinto eziningi uMoya Ongcwele azibizile phezu kwebandla kuleli viki ngabe ube nephutha kunoma yiphi yazo na ngabe ukhona oke wawubona unephutha kweminye imihlangano na ngabe ubulokhu uqinisile na uma ubunjalo phakamisani izandla zenu ubulokhu uqinisile niyabo kulungile khona ke lowo Moya Ongcwele ofanayo ukhona lapha lowo wesifazane omncane ohlezi lapha esikhashaneni esedlule ezantsi lapha ndawo wayene kukholwa okwenele kwakhe nomyeni wakhe angikhumbuli kwakubolekala njengephupho kimi ngandlela thize kulungile uma unekukholwa ngabanye bakho bathendiweyo bakhulekele ngekathi bese kulomuqa manje sizokhulekela laba kuqala sikwethembisile lokho futhi manje njengoba nidlula kulomuqa nanka amadoda lapha anegunya elifanayo njengani noma ubani omunye onalo ukukhulekela abagulayo manje lalelani ngifuna nonke nicaphune lomphalo kanye nami uJesu washo lokhu emiyalweni wokugcina awunikeza ibandla lakhe emva kokuba esebonakale kwaba yishumi nanye wabasola ngenxa yobulukhuni bezinhliziyo zabo nokungakholwa kwabo ngoba babakholwanga labo ababembonile emva kokuvuka kwakhe wathi kubo hambani niyezweni lonke manje khumbulani ukushuliwe manje hambani niyezweni lonke nishumayele ivangeli kukho konke okudaliweyo ukholwayo babathizwe uyakusendeni so ongakholwayo uyakulahlwa lokho kubude njengoba abaningi bekufunda na una isihlanganiso esibopha umusho ndawonye nalezi zibonakaliso ziyakubalandela abakholwayo ufundisiwe bayaxhawulana babhale igama labo encwadini uJesu washo okwehlukile wathi lezi zibonakaliso ziyakubalandela abakholwayo ngegama lami bayakukhipha amademoni bayakukhuluma ngezilimi ezintsha uma bephatha inyoka noma baphuza kubulalayo akusoze kwabalimaza futhi uma bebeke izandla phezu kwabagulayo bayakusinda lowo ngumyalo wokugcina uJesu awunikeza futhi nanku umbuzo awubuza ngabe ngizokuthola ukukholwa lapho ngibuye na manje ngazange athi ngizokuthola kulunga na ngizolithola ibandla na ngizobathola abantu na wathi ngizokuthola ukukholwa na lowo ngumbuzo manje kinina oza kulomuqo omkhuleko lamalunga nabantu abemi lapha amaKristu acaliswe ngomoya ongcwele uyahamba kanye nami uzobeka izandla phezu kwawo wonke umuntu odlula lapha futhi niyazi ukuthi nizokhulukiswa suka lapha bese uthi kulungile ngizophila lokho kuyaxazulula manje uma lo muqo usuphelile sizobekeza sibiza isigaba emva kwesigaba aze wonke umuntu athole ukukhulekelwa ofuna ukukhulekelwa ngikwethembisile bangaki phandle lapho abazobebe khulekela lo muqo omkhuleko na phakamisani izandla zenu kulungile mfowethu uOgani sinikezele lo culo kholwa kuphela manje futhi asikhuleke manje wonke umuntu futhi mfowethu odade yema khona lapho khona ungavumeli umuntu edlule ngaphansi inhlanzeko ukubeka izandla kubo. Thola uthile lapha manje ongasiza abantu emsamo othile ongabasiza abasuke. Woza lapha mfowethu Fred uma uthanda umfowethu Fred Sotman labo umunye wabaphatheli bami. Woza lapha futhi futhi oseza abantu basuke emsamo lapho beza yima ngqonga lapha. Futhi omunye akehlele lapho ukuzosiza ezantsi lapho noma sebenaye batholile ya banomngenisi ezantsi lapho kuhle kulungile asikhothamisa amakhanda ethu manje baba wethu yasezulwini silapha ukuzosiza wena futhi siyaqonda njengoba sikhonzisa kubantwana bakho wathi njengoba nenzile kwabancinyane balaba abakholwa kimi nikwenzile kimi manje naba omama obaba izithandwa abantwana bemi kulomugqa lapha izingane ezincane futhi siyakhuleka babose ezilweni ukuthi njengoba thina ngendlela yethu ethobekile nakho konke sikwaziyo ukuthi kwenziwa kanjani kubantu ukushumayela izwi silichaze kubo kodwa siyakubona wehla futhi wehlukanisa imicabango yabantu ufakazisa ukuthi ulapha lokho kwenza wena insika yomlilo enkulu uKristu omkhulu kaNkulunkulu onguye izolo lamuhla naphakathi kwenge lapha bantu abagcotshiweyo ngomoya wakho umi lapha ukubeka izandla phezu kwabagulayo uNkulunkulu ngikholekela ukuthi angeke kube bikhona oyedwa ongongakolwayo phakathi kwabo futhi wonke umuntu angasuka lapha ejabule ejokoza futhi ebheka isifo nokuhlupheka komzimba wakhe kusuka sibe khona baba sibanikela kuwe egameni likaJesu amen. Manje ngifuna umholi wamaculo othile ongahola amaculo waza lapha Roy ngifuna wonke umuntu amakhanda enu ekhotheme manje emkhulekweni futhi ucula enhlizweni yakho kholwa kuphela konke kuyenzeka ngenkathi ufuthi ubonaza ehola iculo wonke umuntu akaqale ukukhuleka manje njengoba sikhuleka manje wonke umuntu ecula manje
he prayed for now
umzimba ukhulekelwe manje akamangalizi yini na ngiqaphelile abeza bedlula emgqeni manje khubulani nje kukhona abantu lapha abangafakaza ukuthi kade bekweminye imihlangano futhi bavele bedlula emgqeni bakhulekelwe futhi singanqobelanisa lento lapha egcwele izincwadi zobufakazi izitatimende ezisayinwe ngodokotela umdlavuza unhlangothi uvendle yonke into iphulukisiwe niyabo ufanele nje ubugxilise okwehange futhi ukubambe ungakushiyi vele uhlale khona lapho manje niyakhumbula niqala ukuqaphela emva kwesikhashana maduzane nje sibe nomhlangano futhi kwakukhona ininikazi elafika ledlula emgqeni futhi laliyi ngalitshela ukuthi yayiyini inkathazo yalo lalinenkathazo yesisu isilonda esiswini salo futhi kwalitshela isho kanje inkosi uphulukisiwe futhi kwasho kwalitshela ukuba liye ekhaya futhi lidle futhi kwaleke elinye ininikazi liyeza liyedlula futhi lalinesimila ohlangothini lwentamo yalo lapha wo ngiqagele iyintshi ubude noma ukuthize futhi latshelwa into efanayo lalizophila futhi kanjalo neumakhelwane neninikazi elinesilonda esiswini laqhubeka lazama ukudla futhi yalikwazanga nje ukudla futhi lalizama ukuthatha ukudla futhi lalivelele kuphalaze futhi kugcineni kwaqhubeka cishe amaviki amabili noma amathathu futhi lavele nje lalibukeka ngathi kwakuzophela nje futhi kholeke sasi kwenye ingxenye yezwe ecishe amaviki amathathu noma amaviki amane kamuva futhi ngokunyokosa abantwana balo babe esikoleni futhi lavuka futhi ngaso sonke isikhathi uma lithatha noma yini lalivele linje futhi lizwe ubuhlungu futhi lalivele liphalaze futhi kugcineni umyeni walo wathi sithandwa ngikhole ukuthi ulethe ihlazo phezulu kwebangela kaKristu manje angeke ukwenze lokho uma uvuma ukuvuma kusho into efanayo ukuvuma lapho uya kumeli noma ukwenza ukuvuma usho into efanayo futhi wena uthi ngemivimbo yakhe ngiphulukisiwe lokho akusho futhi uyavuma ukuthi usekwenzile futhi laqhubeka ngakho ngokunye kuza lalimila lapho ligeza izitsha likhala futhi lona khona manje lezwa umuzi omncane ngani uxakile lathi kuza phezu kwalo nesiso salo siqala ukuzwa ukuphola awu alikazele kuqaphele lavele laqhubeka nokugeza izitsha lalamba ngempela owesifazane angahle ukuba uhlezi lapha manje ngakho konke ngikwaziyo futhi wathi abantwana babeshiye ukudla kusanhlamvu epuletini labo niyazi ukudla kusanhlamvu okugoqiwe niyazi okuphekiwe futhi ngokuvamile khona kwakumshisa ngesilonda sesiswini ngakho lathatha isipuni esigcwele noma izimbili futhi akuzange kulikhathaze futhi kodwa ke emva kwesikhashana lidla ucezu oluthosiwe akuzange kulikhathaze ngakho ke lavele yazithosela amaqanda athi awabe mabili futhi lathola inkomishi yekofi futhi lavele laba netshupili yolwazi lokudla okuhle elijwelekile lavele ladlala qhubeka nje akuzange kulikhathaze futhi lalinde cishe amahora amabili noma amathathu lutho kungekho kulimala lagijimala hlela kumakhelwane walo ukuyotshela umakhelwane walo nomakhelwane walo wayedazuluka wayecabanga ukuthi kukhona okwakwenzekile futhi lapha wayenyakazisa amashidi empedeni wayesande kuvuka nje isimila sasingasekho abakwazanga ukusithola wayenyakazisa amashidi ezama ukusithola futhi bobabili beza emhlanganweni ukunikeza umfakazi phambi kwabantu cishe abayizinkulungwane ezinhlanu kwenzekeni na ngelosi yenkosi niyabo manje kubulani uDaniele wakhuleka futhi kwaba izinsuku ezingamashumi amabili nanye ngaphambi kokuba ingelosi ifike kuye bangaki okwaziyo lokho na futhi lapho ingelosi yenkosi isimemezelele so sibusiso ukuba ke wayevele wadela na usathane wayezongena ngqo kodwa wabambelela ngqo futhi wedlula wadabula ngakomakhelwane ngalokho kusa uyazi lapho uhlala khona konke ngawe uma ekwazi ukuthi ulapha uyazi ukuthi kuphi lapho ekunika isibusiso uzosiqinisekisa uma nje uzohlala naso wadabula ngakomakhelwane futhi waphulukisa labo besifazana babili eqhubekela kwenye indawo unguNkulunkulu akamangalisi yini na umangalisa kakhulu manje ngicabanga ukuthi ngicabanga ukuthi kuzoba kuhle uma nginganibuza umbuzo ngilikhulekele maduze nje ngizoba semasimini emishini lapha yaye Africa naseNdiya lapho izinyanga bathakathi namademoni nakho konke nizongikhulekela na nizobe ningikhulekela na ngiyabonga size sibonane ngizongikhulekela manje na ningakwenza lokho na manje sonke asivala amehlo ethu nje siphakamise izandla zethu futhi silicule mshayiwe ogani sinikeze inothi ngiqagele phansi kancane sinikeze inothi kwelithi size sibonane futhi manje size sibonane futhi uma singasaphindi sihlangane kuze kube ngaphesheya komfula khumbulani nginitshele iqiniso ngizoba lapho nobufakazi obufanayo ngiyethemba ukuthi uma ngingaphinde ngibone ngapha izwe ngizonibona lapha ya kodwa ngiyethemba ukuthi ngizophinde nginibone lapha size sibonane uNkulunkulu abe nani kulungile sonke ndawonye manje.